Kuzina kwenye kujatikizi ya imami wesu, wakalele kwa alimi o, mwabu kanze wesu wesu, wakubungana awa. Fuwabu kanze obo alimu, lino, wakukombela ibana balesa, ibajisidwe. Kuti useni okuno, twajisi I, jirongeze ujibotu uzwa umakwaro. Jisila kukwesa, ajimuji ndia kuswangana, jibe raja, ndiisha mpugu ya bahebrayo, mbogabede, mwiji zishonte jenda lino, Edo lino, ikutina mwami wayanda, ya kusumana na masigu gatatu pao musondo useni, musondo masigu, uyabu ya kufumba ikuti, kerigo guno, ujiende eji. Ikuta ilu kukurusho, pele walo nukurusho, muswangano wa masigu. Esu, alionse, edu abobo, tulikomenika pati, ya pati ikuba, haji, ya kusumana benzuma wabutu, gonse, umadolopo, agonse, umadolopo, agu, foes, oguno. Ede kuti, kuti naa, kwa jitiga iguba, usa naa jintujimui antena, nori imwami, utu sololera, ya kukombana chonziogu, ndiza, inga, togunja iguba, masiku mashonto, ndiza, mamage, abu inyamuzi ya imibiri, naa jintujimui, iguba inda iga indi, kuti naa mwami, wabwanega, igu sololera inzira eyo, kubusena ogo, kutugunja, kubunganya, ibantu antomwe. Alimi togona bantu, tuwali kubora, igaba chogela, kuti wanyina igu sena kwa, wabundira, mwini jigombero chini, igapati, Ikwana buyo bantu, ibashonto logo logo. Alimu, dukumena nchoveni ikuti, mribambilite ikusiga, ikukala, mupia, mugungwa ijwi ya mwami. Elio, tuomba ileza ikuti, yomulongesi ikapati, jaguindira, agumu kwasia. Elio lino sunumasi kutu anda, utarigila, ali jafo, jipa, mbanga ebali ogunu, seni ukuno, atuone manza anu, o, elio, chubotu, mugasimpe nyons, inyebo. Eyo tuli ali, utaligila a, yipati, jafo, japugu, yaba Hebrayo, o, inu nipugu, libo terezi, agapati, sena, mulimugu libo terwa, eyo, gwalo, iweze nisaru gwalo, kuru gwalo. Eyo, palo, gatana, igusola, igupamu, woni, urusi, iluagwe, wagasangu na, musanza, warebia, kweozi, uchwi, igutina, wagari, wawini, ngilaji boterwa eyo. And this morning's lesson we found out Ido jiyo ya kuseni oguno Fajana kuti mugu ya kuseni oguno Mkuti Kristo Wagari mbogu ya nguwenya sunu Habia miaga Ali Paulo Wagajani oyo nguwenya musumpuru Wamuliro Wagasorila bana ba Israel Wagamuswana Murwendo igwea udamasiko Fajana kuti musumpuru Wamuliro Wagasorila bana ba Israel Iguswa munkanda Ya kunyiga jishomesio Wakaswana Paulo, Murwendo, ikuya kudamasiko, akuli taimwini kuti Jesu. Hao tuwajana ibuleza ibuini upati kwa Jesu Kristo, ibugo mboni suruwa awa, chiyubunu siyo ya Jesu Kristo. Eri wakasiga, tujana kuti, musindi siagale, amusi zianza, ziansini sini. Leza wakana na kumatata ibinda, mubasinsimi, mumasuba aya, au mamanino, kuinda mumana wagwe. Kristo Jesu, wakari ubunu na mwini, elio, bugu, ibusuita, kumatari ilo, ibusia buye ubunu zio, tajiri yintu pere ye ubunu zio, jomwe, jiabu ya, jisumana na igabotu, ijamwami Jesu. Elio tujana kuti wakari oyo, wakari mojiteo, iaga moriro, tujana kuti wakari oyo, wakari alisa, ibusua kumarengelo anyiga. Ie tujana kuti mwiyo kunzio ijepia, wakalila isa amuntu antaomwe, ili mpao, kindi, na agasia, jisiminano ijepia, wea kuchulu, wakati, ndagaswa wale isa, alimi, ndibwe dagulileza. Ili mpao jindi, paolo, na agamuswana, wakalimoji mochitonya, chaga pede jindi, na agaswa israele, musumpu wa mwiro, ilo paolo, wakamulanga kuonya, meso, Yatana usanduga nkabela Jego mujitia iguwa api Yaliso masuba onsi agwe Wagali wafede nkabela Igu masuba mashonto Tagali kunja iguwa na jintupe Wagajitwa igu sorelwa Wagokwa tagali igutegwa Gasumene eolesa wagajisimusesimi Umusanza oyo Wagagana nina Wasina ya ananias Oyo wagasiga Ujine nganu kabela Wagabi kamanza agwe Ali paulo Aguti mwesu paulo Tambura ugubona kwago
And we find out then That same Holy Spirit.
Ero tujana kuti mpao oyongwenya muya usalala. Oyongwenya mwami Jesu. Siya kuli Petro mujiwa. Jamu muni. Kakumukuna iguswa muntolongo. Ero tujana kuti nguonya mwami Jesu. Mumasuba aya. uchiri muri oya musupu wa muliro mumuni oyo usoya ibantu bagwe mbungana yagwe ayita ibintu chijonya ayipasi lengano ikusira akubika manza abantu inda ujirengano imamu chesu oyo wakaswana musonda kuseni mainda kunganda akuti wakali maalumi wasiga usia masusu hangu mutwe agali biyabuba angwi wakali mukiriki mukaintu wagwe wakali musera wakatikati alimwi lawo moga ajipayiriro bamwe babo bakajamba akuti yakali kuyitika wakali imulema wabire insinga ziyakuyeyela sisitikizia mumutwe wagwe ziyakali nyongeni thaya bonja nokupa ibineza imatende agwe na manza agwe alimwi wakali mofu ere kuchipamba bumboni wapiro nakachisimuli lumunini wakasiya kukomeka kayiswa kutansi mphawo wakahuka khapera wakacha imukwesu tom ikubokora ikuwomba ilu aswepo latukhete awa kuchilangira kachisumphuka ili mphawo ndakaseremuka yokombera ibachiswa akuchokera ili wakasika mbukwanyakuyo kuyenderana kuchilengano akuti chatha kuboko akuthalika kuwomoka ili wakati dr ankerman ukapatumide okuno dr ankerman mwenye nzoma omusi muna katolika mwana wakwe musankwa mophaizi nguwo yake ibukhala pamaphaizi ibalumi uku st mainred unselelo mu indiana alimi oyu mwa alumi wakali kuswa ku jasper ero mwami wakamuphonya usomochiuno ejo wakabuka akuyenda wakakunja ikubona ikabothu muli umwe umbi ili wakenda ikuswa mubo yake ikali kabothu akuponesekwa wonse kuchilengano mukaisu saulo mwami chesu wakalionya kuli ndime munsira wanituma ikusowapikha manza angu alindwe ikuthegwa uthambule kukubona kwako akuzuzikwa muya usalala chibothu pao tujana kuti mukubona ikuti tujesi olu lufuthuko lupati katwerede ndithu akonja ikuyoka yisupulo akukali ibwaleza kuti na twaundulizya lufuthuko lupati ipopo ino twathalika kubala sina masiku akusena akuthalikira yiphati lija 4 ya bugu ya vahebrayo kuti na umwi uyanda ikuthovera ambali tujesi mabaibeli awa kuti na uyanda limwi ra umwi wa masha ulalireta kulindwa kuti na wanyamula ijanzali yako aya mabaibeli kuti na umwi wabakwesu ano athole kuli mabaibeli opilo aphikhidwe alya ndila shoma ero lino tulapinda khambo tujisimulalilo iwayinda kayindikanini elyo awo kutamaniza suno masiku ikatatu masiku tuwathalika alupo lino ndila shoma chifumo chino mukubala ibwesu tuthalikira akamphango ka 15 munthu omwe ndisa ndizi mukusama magilasi akubalira ndiyapo jambara alimwi ndi chikonja ikubala phere sekonji iwabweza chakuphambana ikaphati icindi ndajana ikubala ikunini ikulembapo nini ero ndakamkha kuyolangolangwa imeso angu ikubona ikuti na ndakali ikusekerwa ukubona ikwangu nchopeni meso angu akali 10-10 wakati phere wakayindilira makumi one mulombe wakachisi chinthu chakuti ndibale ngati thalika ikuchipala eyo ndakachipala eyo ndakasumana ikuswena maningi yakuchesha akuchesha iloko eyo yakathanthamuna mbuli eji ndakaleka pao wakapikha alya ya 10-10 ndakakonza kuchipala ali onse phere wakati ino chinzi jindi wayinda makumi one ziko ziyako ziya meso ziyalandapala ino ndakonja kufinyafinya meso angu akubala elyo ejo munsi ulindime phere werede kufinyafinya apopo wakandiphangira magilasi ndidakonja ikuchipala ali onse chindi yanoli munsiloko kulindime lino chindi yathanthamuka kuswa kulindime onji ikubala phe azinthu ezi phere ndabala ikubala ikuswa kulicheci ikubelesya magilasi ino kuseni okuno twachisi ichipeela yachiphati 3 ya vahebrayo elyo o ino ndiyamukati izibothu loko nzotujana linamusikilire ndiyanda ikubala alipo ikuthegwa tujane talisyo lino ikuthali iwambawula ali nchicho phere kuchiyinduluka ikuyo axonto kuchindi nokuthegwa sunu ikuti na mwangwa ichwi lyangu muthawi nyimiyo yanu mbuli mukusumunwa khambo bamwi balo bakali nkwa ichwi jindi ni bakali nkwa ichwi bakasumuna nekubapoopo thabali bonse ibakasuwa mwege pita kuyinda kuli musa lino muli checho kuseni okuno tujana kuti wakati muthawi nyimiyo yanu lino mbuli mukusuma akusumunwa Ejo chajindi ni bagasumuna lesa ikuti anyeme kambo wakapede Musa. Musisimi wakwe kabela jitondezi ejo jagali a Musa. Nanga ei iwa mklasi simasimu kazi ejo jitondezo mboja kabede musumpururu omulero ba Hebrew 13. Linu ngotatu zina mbunga yaga jivona ejo jitondezo na pe pere Musa. Waga ubona kambo Musa waga muswana erutanzi mujiteo yaga muliro waga limuliro ili wana baiswe baga suhidla Musa agusia Egepita ilio mbaga suhidla kuyo mwegepita leza kwa gajana iguchi waga basore la monya mugoze urogo impi ya falao mkwe gali usule iliago iwiziru salala kumabasu obiro nkabela esa waga wika usulegwa kabela waga yowa.
And it provoked God.
Edo, jagasumuna lesa. Wagati, kambosi, chonde ira. Yati, wambabo yo. Akuya kumbere.
I like that.
Ndajibo terwa eyo.
Now they were following Moses.
Dino, wagali kutobela Musa. Muli Musa, wagali kutobela musumpuro ajoba. Kabela, bagali murwendo irwabo. Iwe ya uniga ya jishomezio. Jifani jiso, jibo tu yambungano. Sunu masimu. Murwendo irwabo. Kunyiga ya jishomezio. Usora wa amuya ngonya zitondezio azigambyo yonya mulimba agambaleza dino amubone impao bagasiga unkanda yagiri imanzi agali kunula mara kambo zileza chaga basorera kumanzi arura ibone gambri kuti naga basorera kumanzi imabotu ere wakabasorera and alula ikutegwa ikabonja ibusolega rushomorwa. Ulabotero wakujita, ulabotero wa igulegela mafari. Imusigira, igutondezi ya kuti ulabonja, umutondezi ya uandisi iwagwe, anguzu ziagwe. Mboboti bantu, abo, igagonzi. Sunu, abo, bata shomi, mulireza igujita malele. Jidi mafari asiga, balalega, aguzu manana. Kere, tushoma kuti, leza ulajita malele. Tagonzi, leza urejesi. Amuji suire eji, ikutinaleza tajiti mbobonya. Jindi zimo zionya ziabuga, paoleza ulijisi mulandu. Waguba, sigusarura kubantu bagwe. Uliendeleza waleza, umosesa ikubedega, mutu ambo tonse. Mburi mbaga jita iga mboga tanzi na pe, wagarubira jindi. Naga velega, mboga mboga tanzi, ikutinaleza tajiti, munzira njionya. Ndaga jita, ugamboga tanzi, utina, nyagu jita, wande, ugamboga tanzi, koguti, wagarubira, jindi, naga jita, ugamboga tanzi. Ivutina alesa, wagaponya ibajiswa, mojismano jagalele, walelete ibujita, mojismano ijipia asunu, na pe, wagarubisia jindi, naga waponya iga indi, oguya, walo walelete ibujita mbubonya. Zindi zionzi, alimu, nyagu jita, jindi irushomo nduronya, waswana jimu. Iga mpenda kari mulindiswe ikutari mulireza mkambo tulamubona aliba mwi abanji iga berega malele mapati mabotu logo rejezi sikugazia tagonji igwamba ikuti takulibobo kambo tuwajibona ayitondezia kabela chejowe lagaringa bamba kuti wenitondezia malele tagonji igwamba obo limi sayansi ayigonji igwamba ilimbi tulagonja ikutondezia jakumaninina kunyika ya sayansi. Hiyo njika sayansi ya gapa imumboni jirenge jinda kukambia mjiwa ya musumpu wa muliro uliandiswe mteji ifanikiso ijawe ponya awa hajimi jirale njelela Washington DC sunu masibu ngu Kristo uruwanya kigago mburi ujindi ibagosu bangu bagutawuga ibagari igundambila kuti o Moses Branham o yungu diabolosi utari jengi ajejo magandigonga elio. Sega jigambauga usigaleza, naga siga, akuji ubununa, ikuti, ngu chesu nguwenya, oyo nguwenya. O, pao kusola, ujisunganya kusogulindime, igwenji igujitwa kambo, waro, ndukwaro, ngechudaleza. Tarulibio lusibo, luta tonkomene, walo ndusibo, ulutondeze kwa uchu jaleza. Arimu ishomezio, jiregetwe jitamani jaleza. Lino tuwabona ampawa ikuti wagamba, kamba wa mwini, jindi, ni wagamba, ni wagasoga. chamasimpe nakakathala chindi chonse nibakati ikusika kupusena oko ikasekelo nikakasika phao ino nibakachithanze nibakanyimba akukathala ikuyamba ikweta alimi khambozi eji chiyitika kuli ndimi chithu chenso kuseni okuno kumane ikuwambauka changuso uya umbuli mbweye kwanja ikwali ibanji ibasika kuchiphayiro akuchipusira khambozi eji chidachithika kuli ndimi mwachibona mwachiunkhana jalo yinka athala ya mithwe ya bantu chimwe biyo jalo bantu jesu akati muli chisimeso phere thamukonzi kubona pakamba yecho kuli pasikwiya pakati ona lino wamba chanthanga lino thulashoma thawe munthu woyerede kukwambira chilichonse khambolesa kulachithondeza kulindi wakati sena lino mwashoma kumale chindi echonse mwabona thamuyerede kupusira chilichonse kulilesa nkhambo njeto yamathende awalulamizi lalayirirwa amwami iyosukuso lyonse lilikhwa apindinywe yakumthondeza alimi baibeli akati halo mayandisi ikaphati kulindinywe winda ngolide awokutinaolesa walekela maphenzi masontho mauwa ikuchithika kulindinywe namuyeye ngakululamika indinywe mwana onse ukuola kulileza werede kusangula kukomwa kulileza akusolekwa uyisikwa kwabana thauweru saluru mwana wonse ubora alimi a mapenzi alachithwa alalethwa ukubona obo kulanganya kwayakuthola mwabona ngulesa ambali eyi yakusunkhira obo yonse inyika mwayibede masena akusunkhira alimi awo phasola kumuthondeza ino amusirire mbuli muthu yambere alimi ndiyanda ikupeza jibela chimamanino chanchicho elyo kulimbapo pakanzeka ikuti thapakanjiri mukulyokesa ikwakwe lino phawo pothubola suno masiku mukulyokesa ikwakwe phere kulipapo vathakashoma apopo thulapona ikuti tiwakakonja ikunjira nkhambo kakuthashoma lino chinze chipi ikuthashoma kulesa wakati paulete kulimbapo mumusumpho wa muliro wakathuma musisimi wakwe akumunanika wakamupha zithondezo zakuchitha kumbere ya panthu yeyo mphawo musumpholo wa muliro ikuyinda ku musisimi wakamasolera kuswa zimo zonse zopakasika dakathalira kuunthauka akwamba ikamphenda konse kanini tibakachana muli musa akuthalika ikuisiya bisya kula papika ikulwana nguwe nkhaperaleza wakapichirwa nkhambo wakati vakali kupisya vachayede kuswirira phere muchipaka chachecho vakaswirira wakuzumbawusya inga chapaputhi inga zinthu ezi chapaputhi ikuti na nkulesa zinthu zyonse zilakwenzeka alimi oyo bamba zinthu zyonse ikupereka anthu omwe ubupothu kulipapo pamuyanda ino thunjira mukwiya ikuphati awa nkhwa kulyokesya isabata ino pakati pa munthu wamasi mulwendo ilwapo mwabona pakali kwawakuya kumusanza mwaitepita kwa myaka ili myanda yone amupusike elyo lino pakali kukusidwa kuyinda kumalere aleza kuyenderana kuchishomezo chakwe ino pakali mulwendo ilwapo kuya kunyika ya chishomezo elyo mphawa imomoni kuyinda kukambya wakaliponya akathikapo akuthalika ikuwasololera ino mwinga wathi lino amulangisi awa nguni oyu musa nguni wakakupamba ikwa mwendelesi kulindiswe senatholi umwi wesu nguni wakakupikha kumusanza oo kuno ikuba simalera wesu yeboyeya kuti uzi ikuyinda mwembeli wesu mwachitha yeboyeya kuti uzi kuyinda muphaizi mwachitha yeboyeya kuti uli musongo kuyinda wanthu ibesu vakombi mukapete ikapuswa oo puno iyo chakanjina chinthu chakuchita nchicho wakalilesa mumusumphulo wa muliro kasimphikizya ikuti wakali mumulimo tija kapamba wandanu kuli oyo wakali musongo oyo wathakali musongo wakali musezo wakuthopera eyo lesa chakapikha kumbeelyapo ba musa kuchimo chakunyama wakachitha chinthu chakufuka jindi nakasola ikukuna ipanthu ikuyinda kuchwi ilaleza ikugwisya ichikama cha panthu munkhanda jindi nakachitha chakwe ba wakali sikukona kuzinthu zyonse nziakachisi wakati chisi mphi zyonse chakaliko munyika yonse kuzisunda alemwi ngoyo mwakapete general muphati wa mphi elyo nthamo ithopera wakali sikuba mwami parao wa ekepita ba thakakunja kuyo kuyothukira kuchiuno chapwami akuti nchipothu nopana kamusumalana kuchokera munzi wanu Ejo, ilaji mamba, wakari farao, ele Musa.
But Moses, oh,
oh chejo we Musa, ulushomo, wakabuna yushomezio jalesa. Ejo angelo wa mami, wakamusigira kabela, wakaziba igunji ujatisi, eleza, mamiti osame mugusu wa angelo olu. Minda mbaga iya kwa miaga ili magume one, uliba mai baige pita. Wakaziba kuti mbaga bete, wakajivona jikambio jinda. Kajijitwa, wakati, njoba andwe Musa, njoba kaumbele yago, ili wakangwisha alimi, wakamupazi tondezio zia kujita.
They were on their road to the land of rest.
Lino, bagali murwe nurwabo kuyagunyiga. Yaguliogesia, Lisa, wapede uliogesia. Usena awo, kubataka gonzi akuba. Kakusubu waberesia, iwe indalesia, kubabinga, kubajichazintu.
What a beautiful picture it is today when we look at the church.
Inu nchifani siyo jibotu yiligo sunu, yini tolanga imbugano, akubwana imbugano muji mwajayo, mtu onse wakasirwa kumu ya waleza, ulaisa mpawala nyiga. Heri utinamu yanda inyiga, nazi ntu zia nyiga, yandisho waleza, alwalo, tarumo mrendinyo, omboli ya gamba paibere. Alimi muso mgole, wini, mwe ndo wawe, ulazi sulaiga iwo ya izi ntu zia nyiga, ulasulaiga iwo na ibantu, gabanywa. Ulasulaiga ibona bantu kabafkega. Ulasulaiga ibona iganagasi mugagwa kwa gaba samide izisani ziaga indi zinini ziatombe. Ulasulaiga ziagujenga munjuga ama pati ama kadi. Yaino chilo kujindi mwe sutoni na mwe sutu andebo nitwagari igubo ula iwinda mugagwa kwa haba mwibanji. Amwe bantu wagari mwindo mwaneni umia munosile wagari usile mwaga igagwa kwa mwanagasi mwaneni. Waliboneka igabotu gasamide izisani ezio ziagari zibiavi. Anini vyo atala eni diaga solo agalembo iganini agangetwe atala. Yatu solo itwagwe igulubasu alumi akabe laganini. Igajisani agahumbite igumbele igagwe agagangitwe igubelesia igatambo wunze. Genda igusele mga agakwakwa jabu biavi kabela mgarumi aumi agakwakwa tamulangite. Ndagati itangwisi kuti ujisi imulandu umesu alesa. Igaji tama mambi maulmi onsi umulanga mujianza ejo. Eyo uyo peda wingusi ubusuwa warubeta uji tama mambi abarumi abu. Yesu wakati kufungwa oyo ulanga managazi jagumusugama wajitagale mambi anguwe mbombuwa abobo nyamawana mwesudu wakati ulidime chinzi tulegila jejo. Mugeso Branham, nagati kubulisya mugu yeya na agunjiru ama daimona. Ulizi ntu ziobilo yuyo, ziagu jibamba, imuanagasi, imulondo. Uli demega kabotu, tagasami ezio zintu. Chitaguti unjitwe daimona, omumbwini nchobeni. Lino muso masi uli mwendo wabwe, weagu chulu, walo upona mugube wandeni. Epengani, igu jatulisya ingwe, umulanga, uyonyo na mutu wabwe, ikutinaresa mwari mumoyo wabwe. Kambo pone na bube obo. Ivoli mamaili ali melio iguswa kuzintu ezio. Mambo bo, togayandi kwa mbulandu asintu ezio, kulubeta obo, uranyo na mutuwa wago, akutilesa, omufidaruse, imuanagasi, kabela, wasumana na gwenda. Tulimu rwendo resu, tulimu nzira yesu, kuya kunyiga ya kenani, tulimu nzira yesu, kuya uliogesia igutamani, igubotu ogolesa, ngwa latupa harimi mwendo tulasunkwa kumishobo yonse ya zintu perene kubabobo igusunkwa gautawe gubisya linamwone mwri motunka ujipati ya fo kigago atiowe igulesya ishomezio yaga sirwa indiswe igunjira mugulyogesya kwawe njenda utimuyeye iguti chita tuaziba chitanisa waibuna nagulindiswe tawe magani igunji motuinka gujibombero. Eo chayuwe jintu ya gujitanchijo. Leza wele de igusiga winda ujibunu sio. Akulibunu na imwini ulindiswe. Ejo jikwisya fions izintu zianyiga. Ino ujindi no kutegwa. Sunu utinama. Ino atarigile ii. Ijipati fo. Kigangu ati owe igulesia. Jishomezio. Yaga siru indiswe iwinjira muguri ogesia igwagwe.
Now remember, when they were on the road to rest,
Linamu yeye, jindi ni magari murwendo, uya, uguri yogesia, musumpuru wa muliro, wakaba sorero. Lino tuyanda kusimu. Ninzi o uguri yogesia. Atu, yowe, iwulesia. Icho mesio, jaga siru andiswe, iwunjila muguri yogesia, iwagwe. Amulangiri, umuiwano, kubonega, kugagirwa, kugunjira. Lino cheji chomezio, cheji, chotwede uyowa, ibutina, takukwe chomezio, jagusirwa ndiswe, pere, chejo chomezio, ili mpao, ijintu, ijitobela, mutaga girwi, kujijana. Lino umyeyo ngoguti, ibutina, tulimunzila Yesu, ikuya kuliogezia, ninzi kuliogezia, ino ulari, saa kusangana mungano, saa kubizi kwa munzila imwi, saa kuba membala wa mungano mpati maningi mutolopo iusama sani zivotu saa nguiyo saa mali utegwa tugonje iulega inchito agukala uyo igupumuna iwumi wesuose mburi motu yeta ejo tagiri chijo amusuili ya baibere choli amba iguti mbogu bede anzira motu siga uli nkugo kigago ati yowe iulesia jishomezio jaga siru andiswe iwinjila uli ogesia wawe umui wanu iwonega kukagirwa kukujana Nkambo kulindiswe, ikusuba gaini. Magani mabotu, akagamba ugwa. Walo kulimbabo. Ino magani mabotu ninsi. Inkani mbotu. Yagaba sigila mwege picha, yaguti. Lesa watuma mukuni. Kavela, yagutu kwisya, akututola kunyiga ya ishomezio. Inkani mbotu, kulindiswe rino, yaguti. Lesa watuma mukuni. Muya usalala. Kavela, tulimuruendo. Kuya, kunyiga ya ishomezio. Ino bantu, bajiwamba iwa. Ibusumini, wabugombi. Atubungwe, pereza, ujiri, mbabedi, iguteti, uliogesia iwesu, muya usalara. Amone, magamba watu agagamba uwa, ulimbabo agwalo ulindiswe, pere ichwi agagamba uwa, tiri agaba kwasya, amyei, ichwi agagamba uwa, tiri agaba pa mpindu. Mugutasanga nisigwa arushomo, mulimbabo abo, bagari mwa. Oh, baba subangu, andime au anini. Tawwe, magani igufula iwachi. Ya, gagamba uwa, obo. Momu yanda, igabotu inzila. Mule gamba uwa, jita, iguti, yebo iwago. Uri sijabiro, wandilio. Tarigabu kwasi no kujaya. Mugutasanga nisikwa arushomo, kulimbabo, abo. Bagari mwa, bagabo na malele amusa, bagati. Eyo nchibotu gapati, eyo bagalanduga, baga. Mwona gaji tamalele, eyo, nagogona musumpuru wa muliro, ndiza, igaba wangwa, agariamba, ogo guligabotu. Lega sanga nisigwa arushomu, iluwabuntu, kambo, lega sigabuyo, munkanda, ba, umui au umui, igatariga unguntauga, harimilesa wakati, kambo, lega sumba uzia, jagari jivi. Mutasumba uzi jintu, amushame. Mutasumba uzi, tawwe magari, obo. Mogari, igayumu, amujishome. Lino wakatari ya uguntauga, kabela lesa, wakaba kusya, halimi mpao, wakakonkezia. Mugari wagwe, iguti, tabaganjiri mkuri yogesia wagwe. Halimi paibere, liyagati awa, ndila shoma. Muli ii, jipati ya 3, iguti, mitunta yabo, yagawi damu nkanda. Jipati ya 3, agampango ka 17. Pere ulimbabo, wakabe chirwa kwa miyaga iri, magumi one. Saa, chigwa gari ulimbabo. Ibagabisya, abo, bara mitunta, ya gawi damunkanda. Iri wonse babo, baga suwa mwege pita, wilo lusutu, baga njira mnjiga ya jishomesyo. Iguso kusambangurwe, morisurwa, mumasuma, aga inda. Wakari, ibantu bari ilusere, ibaga futuwa, iguswa, mumabirion, mugwa kwa mupati. Njenzila kabela igazila iganini igapatidi kabela mbaje bayo gajana wantu wa mwibalachi pao mwes branamu ino kujatikisia yonse isiul is baibere niagamba iuti awanega oguya amuyeye ibuyo na ambangaye ibagafpa munzalani aimwe ibagalibana kristo mjini yabukaro bayo bugabonsi abo ibapanga mobili mulandila kuyakuba mapirion amyanda muamerika ei uyoyo tuga Na ba mwibambi, mwenyiga ei sunu, wayanda takugabi, igari magumi osanwe, iwaya iguyotuga. Pere mungano impati, yaga baderwa, idirete, mubulongo, gairi ndirira. Balo ningalesi alesa, sirio gesia mubulongo, pere miu ya yabo, idigunsi, lejipairilo, ijalesa, Bagari mo simo sya bo sirule me. Bali momobiri chobeni. Here theophany. Eryo bo poro daresa. Kindi jira fuboti. Bagari wonja iwanana. Here tibaga wonja iusuka na manza. Oyo mushobo wa mobiri. Yakuswana banyogo mubolemu sunumasigu. Yutina waendika kunka. Wagonji usukana ijanza ijabo kambo tabajisi oyo mushobo wajanza wagonji igulimwa muri mbonga walimwa lino mkambo makano osalwe ngaga bikwa mumubiri oyu gonja kuendelesia ibusyo ibagwe inga wangwikwa mububwe wandene oguli muri mulumi amuga intu takugabi uwatana na kupegwa mugwata iwocholu kambo nzi mkambo uliru yandisho wa mushobo wande Tawwe iwianda iwankwera. Yonse zintu ezio fiagaloba. Wagasala sikwa agunjoroma. Tamugaponi mujimo ejo. Kigago. Kimu galengerwa. Jimo ejo. Murindila buyo aria. Hele. Musugamina ikujogera. Ogo. Tamugalengerwa ikuba mwarumi. Amwanagasi alimi. Ogyalesa. Yobu shamubili o iguswa. Mubulongo. Iwanyiga. Agupa ibolemu. Mpao. Mwiagubona. Igulabila. Kununchizia. Agumwa. Agunjirana. Tatugazili, tatugagonji iwaterwa ibomi wabangelo. Titu wakalengelwa ikuba wabangelo. Lisa wakalenga ibangelo. Pele, wakamulenga andime iwa baolmi abanagazi. Eyo ncheji imo, chotia, iwa mo, walionsi. Ubora iwa we, uleregedwe. Inomu wane, mwabagalesia, mkambo, wakabisia, agulela. Ikubolemu, lisa, wakabatondesia. Musumpuru amulilo. Wagaba tondezia, zitondezio azikambio, wagaba sore laguzwa, wagaba leta musungu, igusola, wagaba tondezia. Inosaa, chimaga jisi masungu manji, mutatu angaugi, ujatilisi angao, amusegerele, leza, ulandi nye, walo usola igutondezia, irusha morwano. Amulange, chobo mujismano, ijagale, chindi nagati, saa, wamuye ya mulanda wangu, chobo, muntulu leme, muntulu ndogede, tawwe naba omwe, uli mulingwe anyiga. Oh wakati masimpe, wakamu ya gilida, tajisi mapenzi, tajijisi kulibiliga gumwe, tajisi miguli ya mari, amwe, zintu zionse zirigabotu, tagajisi igujiswa gumwe, igujisa gumwe, mulege ndi mchate, njombamba kukusinganya, umesu agu, wakati ulimu manzago pere, utatolibu umibwagwe. Oh wakajita zintu zionse pere igutola umibwagwe, pere tagagunje usunganya job, jobu wakalizi kuti, ukaimigila kumanini na ajwi. Mbambobo, ejo mataimona onsi awa, mukehena tagagunja, umusunganya, kambo wakadizikuti, wakatula yutuzio ejo, wakadirulemi. Ejo wakamutamigisia, wakati wakavisia, jobu, kabiralesa, urimu kukusubula nduwe, iwalazwa kutileza, taga, ikuti, tagavisia kumbele, vialeza, wakadizikuti, wakari, murudami, ikutani kambo kakuti, wakari muntu, uligabotu, pere, kambo, wakasumina, ijipaizio, jagumpa, mwejibawa, ijagwe. Ede sumasu tulizi kuti ibumi, igwagwe, baga tondeja kuti wakali murudami, ilo jindiwa, igutari usola, iguya kumunzi, mulemu, kambo usola, igugwasya simugobo nyogwe, ogo uligabotu, igutari igambo kakuti, usangana imbongano, ogo uligabotu, pere winka kumunzi, mulemu, kambo wakasumina murudami, wa Jesu Kristo, tagwe nchoga jita iwago, nino mbulimbotu sumana na kubara, kambo kulindiswe, magani mabotu akagamba uwa, Igampango katu, mwuri ulimbabo, pere ikwi yaga gamba uwa ulimbabo, tiri yaga haba kwasya, muguta sanga nisigwa rushomo, mulimbabo abo bagali nkwa, ilushomo, wagali mulimbabo abo bagali nkwa jui. Amyewe buyo, mumurimo, mwenini mubombe oyo, mwami, bagandipa, wede kuba, panambeliga, ibali, mamilioni, ahali magumi one, bafutu gide, sunumasigu. Samuri zichobamba, ba, kukwabana kwa mieyo, ngusi kubana mieyo. Tawe, zintu, ziri obo, ba, tuzulirwa, umbungano yesu. Mwawona tali, tawe, magani igunji, uwika etui, akutundezi ya kutindichu ilialesa, jishomezio ilialesa, igunji sayansi, mbo igunji ikutundezi ya uti, ngawini, tabagunji ushoma, baibe, yagati, tabagunji, igati mpaoji kwa chanzi, ugamba uga ngao, leza, welede kubabumboni, ugupa imulandu, ubusuba obuya. Eki yagagamba uwa tondezi kwa alatikabo kabela wajiri tantamuga ya utaziba. Ta wejishede jita irubeta. Leza taya wanja kuruamiga. Wanja kuruamiga iweteka jisi jita uti jaga jisi iluse. Gajitana iguba alweta. Nguleza taya wanja ujijita. Ino ino tuambanzi. Nkambo sobaba gashoma. Aswe tuaganjira mugulio gizi. Igwagwe mburi mbwagati mburi mbwega konkezia mubukali bwangu ikuti bayakunjira mukulyokesi ikwangu ndekwabowo milimo yakamanisidwa kuzwa kumalengelo anyika khambo wakamba mubusena bomwi abusuba bwachiroba munzira e lino tandiyandi kuchisaa kulinkhwa kwa bantu kulisha ibombi bwabo obo thapulipukanse ikwangu kumasena akuperekera ndikambawo kabuyo ziyapangeri yalonse iphati ndisyo ziyambahakani phere muchikombelo akati kabana bangu okuno ndilinkhwa ikuti ndichisa ingusu zakukambawuka eyo ncheya ikuti ninjisyo abwini mwabona ndiye akuti eyo chili luleme lino ndichisi ziulu ziyabenzuma babothu bana sabata ibantu abo ba Seventh Day Adventist bamwi benzuma bayandwa ndechisi bamwi babo ba Seventh Day Adventist newa kuti nkhamu mphati ya itegwa ijwi yabusisimi balandikazi yanguso mbakamba kuti ndipambakambo muchikambaukiro akuti ndakalileza alimi ikuti oyi mumuni iwakathopera angelo khapera ndakalileza elyo ndakasika ikunyika kuzochita zinthu ziphati ikuthondezya ibanthu kuti ndakalileza elyo mwabamba ibadzwi yabusisimi ujatisi endime omwe mu California elyo kufungwa wakamwambira obo nyomulisi wakamba chinthu chimwe tichakalipobo pere mukuthalika ikuthali ikukwesa yeyo urwana imungano ya Seventh Day Adventist na kufumbwa ini imungano yapana sabata phere ikuyo kukambo kamakani mabothu tulaselemuka mameti machonto ali pentekoste ayalo nya nchonyo ali baptisti tulaseluka ali yeyo akuthondeza kuteleza thajisi ikusala kukabungwe galikonse mombobo walosalabyo mugame alimi thabere akabungwe galikonse kanachitide kalimi na takachiti ikuyenderana kuchwi ilakwe phere ulapereka abagame mukabungwe akamwi iye balo mbagame lesa mbaperekapo ndinamusire echikapothu alimi kuti na yonse kufumbwa chindi uli mubusyo wakusola ikuwola kuli ndinywe yakuwambwa lino akupe kuti mwami atugwasye lino kapothu loko khambo ikamphango ka 4 mkhambo wakamba mubusena bomwe ikwabusuba bwachiroba munzira eyi lino amulangirire walo ukanana makani a sabata ndangalebasi kuti bala sabata muli he ndi bala ya chihebrayo lyamba kuliyokesya mbangayebasi ikuti muchikuwa masimphe sena sabata taliwisi ikuba bala yenzu ilachita sena ikusalasya taliwisi ikwa ibala yenzu usalasya ndi bala ya chikhiriki usalasya yamba kubambwa ikusalala chihebrayo yamba ikubamba ikusalala chigiriki yamba kusalasya yikuwa yamba kubambwa usumbura sabata yamba ibusuma kwakuliyokesya opo sabata yakayindi mbwayakapeti buswa kwakuliyokesya jindi mwabona kuliyokesya yamba sabata amukalikange mumalembo anu mathanzi kuti na mwachithika ikuba a baibele ya chigiriki akubona nabala ikuti na muli chisi baibele ya Scofield amulange mukubala iwanu kwa muma jini kuliyokesya akubona na thali mu josi ku sabata sabata yamba kuliyokesya mbombo inamulangirire chikago ati yowe kulesya chisomezyo chakasiyirwa ndife mukunjira mu sabata yakwe kuliyokesya lino bantu banji babamba masuba muli ikubamba ibuswa kwa sabata mumuchibero pamwi babamba kwa musondo kuba muthuni ibuswa kwakukomba ili kulusyalo kwalesa alimi kuchwi iyalesa lesa andikwasye sunumasinu ndakonja kumuthondeze kuti nyonse muli lubide onse mukombi wa munsondo asikubamba sabata bonse bali lubide kummaninina kuyenderana kuchwi alimi nekuba ndichwi nithwerete ikunkha alyo ikuthali ejo ba adventisti nchobamba nakuthali ejo muna protestanti nchamba na muna katolika nchamba chejo baibele choliamba lino amulangirire mkhambo wakamba mubusena bumwi abuswa bwachiroba munzira eyi lino thulabikha chinthu chimwi muli yeji akuyitha yeji ikuti kuliyokesya kwaleza ibuswa bwachiroba lino amulangirire alimireza mfirire kulukhwalo olino lesa wakaliyokesya abuswa bwachiroba ikuswa kumene moyo wakwe onse lesa wakachisabata alimi abobo buswa bwachiroba wakari igulampa nyaga ire joro yomwe jiwo sienyo ya mirenyam kambu wakamba siyabu subabwa jiroba munsula ee eriolesa wakari ogesya iuswa mulimu wakwe onse ibariamba imutu omwe yonse mirimu yawe wakari ogesya abuswa wajiroba oyongureza Ere mubusena obo kunsiriamu nao igutina bayagunjira mukuliogesya iwangu lezo wakaliogesya kunyama kambo wakalenga machuru anyiga mumasuba ali sambamwe eryo abusuba bwajiroba wakaliogesya ufa mulimo wawe onse wakaliogesya kwa myaka ili juru jomwe nkambo bebe yagamba kuti buzwa bomwe anyiga nchulu ya myaka kuchulu juru ya myaka kuchulu musuba bomwe anyiga mbanga ibasi kuti rugwaro wamba obo muli petro wabiri ya lezo wakaliogesya abusuba bwajiroba alimwi wakamba munsira ey abusena bomwe dinamuswile kabotu kambo wakamba mubusena bomwe abusuba bwajiroba munsira ey eolesa wakaliogesya iuswa kumilimu yabwe yonse eri mubusena obu alubo imulawo ikuti na bayakunjira mukuliogesya kwangu iwakapha bajuda muwendo iliwabo ikuswa kunyika yachichomesyo na akuswa mu egepita kuya munyika yachichomesyo sabata yabuswa bwajiroba lino amuswirire chikanako mukubona ikuti wakasyalira bamwi kunjira mulimbobo alimwi ulimbabo abo bakasangu nakukambaukirwa ikuliogesya leza wakabapha mulawo khapera sabata wakalimulasyo wane ibathaka njira mukati khambo kakuthashoma linamulangirire walukana na makani amulawo inzira bobakanjira ti wakasangeni arushomo ti bakaupamba bakapamba sabata mujiba arusyo kuti bakali ikuya kunyika ya sabata kuyoba akuliogesya ikuteli ikuswa kumapenzi abo onse akulibirika iwapo bonse takujigwe basikuwaperesya takujigwe mmasiku akuphumuna ikakali munzira yabo kuya kunyika yachichomesyo yakuliogesya yakali kukunkha imukupha abuji imakrepu akali maphatiloko jakuti baarumi obiro bakakulika chikama chomwe achwezo chapo o ino ni nyika yakuliogesya wereketwe phere akakirwa iwiitola ibakasika okeya khambo kakuthashoma kwabo ibakathanthamukira ambali mamamayira ebuyo akali makumi one ikuswa awo wabakasiyira egepita ikuya kunyika yachichomesyo alimi bakajisi myaka ili makumi ali one ikusika obwya khambo kakuthashoma kwabo lezo wakabapha musisimi wabo amupha chithondezi chakwe kabapha musumphulu wa muliro ikathondezi azithondezi azigambyo akuba kambaukira makani mabothu alimi bakenda ikuswa ikuthobera inswi asinkhwa akuyitha munkhanda eryo mithuntha yabo yakaroba munkhanda yesu ukasensa wakamba ngati bamathatha bakali amana munkhanda ikwa myaka ili makumi one wakati ndime echo chinkhwa chabumi chiswa iwalesa ikuswa kutcholo ndime chinkhwa chabumi musa thaka mupha echo chinkhwa thatha wangu wakapha echo chinkhwa ilo ndime chinkhwa iswa iwalesa kuswa kutcholo ndina munthu wachidya echi thakafi ndoro rwandano ndinamulangirire pakati wa vakanywa ikuswa kumwala oyo wakali imunkhanda wamwakwe wa myaka minji oyo wakati ndime oyo mwala ndilekwe zina ilyakwe lisalala ndime oyo mwala mbokuti mwakakonja ikuba oyo mwala oyo mwala wakali mwala wakamuya wakathopera pana paiswa eryo musa wakajisi ikasamu mujanza lyakwe oyo wakali imusako warupetha lwaleza eolesa wakamwambira kuma mwala nkhapera wakauma mwala ilo chindi nakachitha menda akaswa kumwala ilo khristo wakali uyo mwala nkhapera irupetha lwaleza wachisupulo yasipi wakauma alinguwe leza wakachitha milandu yesu thonse ikulikhwa alinguwe nkhapera uyo milandu yakabothola moyo wakwe eyo ikuswa moyo wakwe wakaphomoka muya usalala muli milonga ya manzi ikupanthu ibali mukulopa akufa ndime oyo mwala wakali munkhanda ba wakati yepo phandula kwamba wakati musa oyo wakamwambira obo wakayandisya iwona ibuswa ibangu alimwi wakapupona muchibera wakati lino yepo uphandula ikutwambira kuti uli mukati iwinda musana yakuti wakamubona musana alimi musa ulifide wa miyaka eli myanda ya lusere ikati lino twaziva kuti evo ujisi idaimona maju ambi ulinyongene twaziva kuti evo ulinyongene wakati ikatana kuba abrahamu ndime ndakali ndime imupati wakali mujiteo jaga muliro ndime oyo muliro wakali mujiteo jaga ndime oyo angelo wakainka umereri yavo ero wakati ndakaswa iwalesa kavera nijogera kuliresa eryo wakazuda kuliresa wakaba mwiri wapunthu akukhala akati yesu wakajogera uli oyo ngwenya musupuru amuliro eryo ngoyu mphali sunu masiku imane imyaka ili siulu chapilo mvabuja ngwenya sunu abya myaka ikachita chinthu chichona kasololera bana bakwe balalekedwe ani banji bali mukubohora mukati nthambo yakutashoma ndino wakati wakabamba ibusuma busuma chiingelesa nakamanisiya mulimo wakwe hawo wakabamba busuma bumbi nkhapela munzira eyi ikuthegwa yakamphwe ikuti na bayobola abo babamba masabata kuyabuya kuyinda munyezi imipya azinthu izimbi phawo babwesu ba adventist wabasola umujosiya inati sumanani kupala amuone chikago mukubona ikuti bamwi berere kunjira muli mkhuko alimi balo bakambawiro aluthanzi ti bakanjira nkhambo kakuthashoma lino kamphango ka 7 oma ndamba lugwalo lulinanikidwe mu nzira ya mathematics ndamba lugwalo luli alimi mu nzira yonse nanikidwe imathematics ya baibele ililondokede sena mwakabona kuti United States njamwerwe wa 13 muzinthu zyonse nzoyichita samulize kuti yakayakwa amakoloni ali 13 samulize kuti indembela yakachisi nyenyezi zili 13 luthanzi senamulize kuti zinthu zyonse United States nzoyichita mumwerwe wa 13 senamukalizi ikuti inalibonya mu baibele muchiyeponeziyo 13 ilachita nchopeni imunyama munini ikaperere kakayuthuka ikuswa mumanzi ikuthali manzi amakumi mphanji abanthu ikuthali kuswa mumanzi phere kuswa munyika ako ikathakwe imunthu pakachisi imeja opero manini ingusu yabuleya aziyabuphaizi eri wakali kaperere lwanguruko lwapakombi eri kuyinda ikayindi ipakayinda anthu omwe nkhapela kukambawula mbulisi mwapa akuthauka ziyonse ingusu eziromu nzoya kachitha kumbera lyakwe echo chikondwera chisi chesu amuchilembe echo amulangirire ikukwana kumambungano akatholika ikuswangana anthu omwe akulangirira echo chichithika ipanthu pathokera musumphulu wamuliro bayakuba achi ndi chiyumu phere ino balibambiride ikale nkuthowa iuchulu kuchindi echo mbombopo ulibambira kuyowakunkha khambo kaperere wakabasunda ikamba baibele apapo bamuthobera khambo bakali iwithwa ikuti ibasalidwe abashomeka ibasale balesa ikuthanthamuka ikuswa mukunjira echo isisimiya lino kuthegwa thukonje ikusa ali yeci amusuwira kapothu iphati ya 7 ndamba iyiphati ya 4 kamphango ika 7 jiro wamwerwe wakumaninisiya 3 mwerwe wapumi jiru wa mwerwe wakumaninizia alimwi upa sabata imaninide alimwi waruwo abu yeye wakamba lesa munzira A pao wakamba siyamulao munzira A alimwi pao aluwo wakamba ibusuba busuba ibu atatu jindi ya tatu aluwo wakamba ibusuba busuba bomwe ikwamba muli Davida sunu nijakaba jindi jilamfu ilogo sunu nijakaba jindi jilamfu logo mbuli mbukakambidwe suni ikuti na mwankwa ijwi ili akwe muthawe miyimiyoyo yanu amulangirire kuti nache yesu wawapapha kuliyokesya isabata kuti umane ibobo nathakamba siyapusuwa pumbi ikuchintchako mapanze a jesu khristu ikuswa kumulawu kuya kulusyalo ikuswa kumilimo yakulusyalo ikuswa kuchinthu chimwe chokachitha kuli checho lesa chakachitha abwerero ibako na abwerero bakwe akachintcha jindi musa nakaswa munkhanda amulawu wakati muthakachiti mamambe muthakapi muthakajayi amukalambe buswa bwa sabata kuti kapusalala Jidi Jesu naga swa mukanda. Jidi Musa naga siga diabolosi. Waga musunka pao diabolosi. Waga musunkila buyo. Waga jiswirira. Musa waga jisi. Kabela kagompeme. Mbangae ibasi. Mbagabete. Bugari. Pao waga. Ibone na buyo. Aga mungomba. Mombe wangolide. Wagali wani la ansi. Mlao. Wagui kwayula. Ibutondeza iwoti ibupaizi. Wagali uyo payaulwa. Iloresa. Wagai pa. Walingwe alubo. Elegini Jesu, naga swa mkanda masuba ali magumi one, akulimia igulia, wakafukide nzala, kabel iruzo tu kagompeme, kanga jisi, kaliwe chalosi, waka msigila aguti, iutina ulimwana walesa, sandula mawe haya, abeji nkwa, kujitamalele awa, andikubon, kujita, nkabela, ndila kushoma. Jesu wakati ulile medwe, mtu utakapone ni uji nkwa jirike, pere ujulion, siliswa mlomo walesa. Iwaka sima kuti, taga swana Musa alia, kambo, waga unka ujwi. Waga mutola atala ansonje, tempele, gati, ulina ulimwana waliza. Uliwala ansi, iwago, ilio, waga muhumbirila. Igutali, gubarula, pere, waga humbirila lukwaro. Gati ulile mbedwe, uya, ulailila vangelo, ujatilizia. Ulesia jendi, chimi iguti, ulijise, jituta ijago, ubwe, uyo unyampula. Ilo Jesu waga unka, iukama ijwi, agumutapatila. Wakamutola atala ya murundu, akumutondezi ya United States, a Germany, a Switzerland, a onse masi, a nyiga, a galigo, yonse igati, ngangu onse, ndirajitanga o kufumba cheanda, tajigambi tujisuru mamba ama penzi. Ngari ndajitanga o, tajigambi banagasi basama, akuta suburwa kulichijo, kuinda kumulao, onse endelese kwa diabolos, chejijo baibere, choria gamba. Satan wakati ngangu ayo, ndirajitanga o kufumba cheanda. Igati utina wandikomba nyogwamba iwa mwami mbulindime. Jesu wakati ulile mbedwe nagombebio mwami lesa iwago. Ngoya ikubelegena oya usule liangu satani kambozi. Jesu wakati ziguti uyoba sikugona ulingao muri e mirenia mumpati. Jindi wami wabwe gagubora liando iwago kujitwe anyiga mbubonya moru likuchuru. Kakujinogwe zikonkole diago sama kakujinogwe unwa. Nakunyinogwe Yesusi, nakunyinogwe mamambe, nakunyinogwe rufu, nakunyinogwe bosu. Uyagwa sikugona kumasi ose, alo ngagwe mbambubo, alo ngagwe alimi, uyagwa sikugona. Tele satani, ulajisi wa mwagwe wajindi, kwa utisuni, motu pona. Tele waka mbambu suba, gamba ikuti sunu, nejaka bajindi jala mfulogo. Eri wakati, mutami, imoyo wanu, kambo ikuti na Jesu, nagaba paguli ogesia, nata gamba. Ikumane siyabu subagumbi, mwesu wangu muna Adventist, langa alijejo. Paolo awa wagamba, elio Paolo wagati, mbagaratia 1:8, ikutina mulale mba magwalo, bagaratia 1:8, ikutina angero waswa ikuchulu, kugamba uga mbaga amgi, ahali onse unze, liya aya, ngega gamba uga, abe mutuwe. Paolo wagati, ikutina Jesu, nagabapa ibusuba wagulioghezia. Amulange jindi naga seruga guzwa, amulundu, wagaseruga mpao, wagamusunda diabolosi. Wakali nani gitwe, igale umulimo wawe. Wakati, mwagaba mkwa, igabamba, balo wagai iguti, mutaka chai, kerenda mwambila, iguti ufumba oi unyamena, mwenyina, kakutawe gambo, wajagale. Mwagaba mkwa, kabamba, balo wagai indi iguti, obusuba, basuwa masabata. Mwagaba mkwa, kabamba, igaini pao, unsi ya mulao, mutaka juti mamambe, wagerete, igwa mujito, igwa amulandu. Perenda mwambira, kutikufumba oyu ulanga managazi ya kusugama, wajitakale mwambe anguwe, mumoyo wagwe. Wandano, gaindiri lanchobeni umulao wane. Peresa, wakaba pagulio gesia, atuone ejo chagamba. Davido gati, wawinda chindiri lanflogo, kuyaku siga gulio gesia kulondo gede. Lesa, wakari ugesia, ibuswa umirimo yawe, abusuba wajiroba. Lesa, wakari ugesia, ibuswa kwa sabata. Agupa, kubachuda, mkanda. Munzila e, ibaganjira, mugati kambo ya utashoma, kambo iti, chili ya kasanganisi kwa alushomo, alimi alubo, wakasala usba abumi, igamba muri Davida, nejaka bajindi jila mfulogo, nyanda ya biyaga Davida, igafide gale, imwana wa Davida, iguti, uyabubuga, ulingu Jesu, ali iguti, muya igu kwa iti iliangu, mutaga yu mnyoyan, lesa, uyoga nana kumoyo, dinamurangirele igampango na inelino, ukubala, iwanu, Jesu ikuti, uyagwa pa uliogesia, gampango ka 8, uyagwa, bamba ibu swabumbi. ikuti nangu wakete kupa sabata, ikuti nangu yoba, kubamba, kwa msondo, pokuti, na agapa amba, ikuti nangu, lamba, lino, takujigwe sabata, takujigwe kubamba imusuba kwa jiroba, obo, mwe amba ikuti, mubambe, ikuwa msondo, na agapa amba, paulu waga, wakati, wakajita, na agapa amba kuti nyose, kamuno kwa mba msondo, ogo kuyoba kuliogeze, ikuti nangu, gayanda, ikuti, gababamba sabata, na agamba kuti kamujibamba kuswa kwa jiroba pere lino ndianda kuti ikamubamba kwa musondo kuswa kwa rusere pepe taga bamba wakati ikuti na chesu na agaba pabusuba na atagamba bumbi lino kampango kana ini amulibambile kigago kujirigo uliogesia kubantu balesa ikubamba sabata kubantu balesa kambo oyo kanjila muri igwagwe ba Kristo kuliogesia walo walega imirimo yagwe imwini muri lesa mbaga jita muri yagwe a sabata mwajibona ino atuweza rugwaro agu gwasizia geji ya hindi lesa nagapanga inyiga mumasuba ali sambomwe wakaliogesi abusuba kwa jiroba kamela taga vele garimbi ilelegwe isinari ya mwami wakai ya kanjiga ikabika ibulenge alinjio awuyo yogesia kabela taga chogera alubo ikuya kanjiga alubo wakai manisa milimo awuyo yogesia ino pao kumane eo miaga ile yolo pao chibi chakanjila pao Kristo wakai mina kabelele kakai mina lino bachuta baga pegwa ogu mburi jiwa siano ya uri yogesia pabuswa bajiroba ino waka salabuswa bumbi igamba mburi Davida nijaga baji indi jila mfrogo Nkogo kuliogesia igumbi igwola Jino ninzi kuliogesia ogo Amuchule andime Uli matayo Jipati ya leveni Jibela ya mamani Ija jipati ya leveni Ija musalari matayo Cheji indi chesu Nagamanisia Nkamba ogo Yagwe ajirundu Alimi Mulabwan ejo chagamba Wakati kufumwa oyo ulanga mwanagasi Yagumusugama wajitagale mamambe angwe Mumoyo wagwe Kufumwa oyo unyemena imunyina Yagutawe gambo Wamuchaya munyina Yosa zitu ezi, alimi, taga ukuma mwala wane, eyo sabata. Ino, ulimu wanisya, eyo sabata yalo, nchishomezio, jare za ipati, walo, kuliogesia. Ino, lino, amalangirele, awa, chindi, naga banisya, ugorela, mumagani, abarelege. Awalo, ulati, igampangoka 27, iga ipati ya 11, ya musari, matayo, ogo, wakaliguisya magani, abarelege tuwe mujipati ya 5. Yose zintu yaba mujanzari yangu ulindime iguswa ulitata kabela tawe imuntu umuzi imana chitatata mwabona tuwonji iguswa umwe labu tawe uzwa umbi kambo wakalitata wakaiburudwa mumbiri wabuntu ina muntu umwe umuzi tata chitabuyo mwana uliwenyo mbili kutibantu inga bajiwana ejo akutakazia ninchobeni leza talibantu watatwe utina talibaleza watatwe kwa uti tuliba hedeni nguli umwe ileza bali bonse watatwe leza umwe mirimo yotatwe ya leza uwenye wakati tata mji moja mwe usalala mwini oyo msipuru wa mwiniro mkanda wakati mwana jindi naga velesia mwinimo wabukana inga indika dini kabela inyiga tiga ndi wanirimbi njoswa njobo alubo akuba andijwe Namoba mulindi nywe igusiya mamanino anyiga mamola walo uji moja tata uji moja mwana amuya usalala walo walo gonsi ngulesa ngonya omwe gaberega umirimo yotatwe yandene uji moja tata uji moja mwana muya usalala tena tuhani mutanzi 5-7 wakati ulezi yotatwe zipa ulungulusi uchulu tata mwana muya usalala abo tatwe balibo mwe Tomaso wakati ulingwe mwami tutondezia tata uyo mukutia wakati ndagari anduwe wajindi ila mfunkabela tondizina igati jindi wandibona mwamubona tata ili ukambo zwati tutondezia tata lino babu mwi bagajweza nkamu yabantu babu mwi agusola iwamba tata mwana mwia usalala mulimo mwe uyo ibusona mwe abimbuli iganwe igago mwe tagurozi Leza taga gonja, Yesu taga gonja uwawishi iwawe imweni, utina wakari obo, mpokuti wakari, mpokuti mwakari no gonja iwawishi iwawe imweni, ili utina leza mtu, upamukide umu ya usalala, wakajisi imawishi obire, kama baibe ya gamba, ikuti imu ya usalala, wakafunikila Maria, kamela, wakamita ili Bible yakati muri Matayo 1:18 kuteti eyo chinchuchimichidwe muri ngwe chamuya usalala bangu uri wisi wawe muya usalala na alesa wabiro muya omwe na ape wakajisi uziwa wamusawe kuinda umiuya yobiro awakanza kabusumini wakatolika alemi wakali uisha kwa mbaibere Martin Luther wakajireta akunji igumbi wabuna katolika iwori mumbungano ya Lutherani Wesley wakasumana ikutobela inchijo eyu ziabuya pere mbulubisi tabulibini takunabete takunabete kuanjisyo ya mbaibere taunabete mulau mbaibere kuisha abalisa botatwe ulidesa umwe Yesu wakati kusirira yebo o Israel ndibe mwaminesa iwago lesa umwe ikutalibalisa botatwe Mwafrika balabisi ya romwe iwatata romwe wa mwana romwe wa mwya usalala ili mpao mjuta mwiyate wahuruga iwamba nguni umwi wabo uri nguleza iwanu nguni umwi tata mwana na mwya usalala bali botatwe bonse omwe ibaebe jegati bagali omwe Yesu wakali inganda eolesa mwaka kariramo ibaebe jegamba ikutikuti Timoteo Mutanzi 3:16 ikakutawe ugazieni eoni kazieni mapati masasege abunale kambolesa wakaiburudwa mumu wabuntu ikabunwa abanjaro ikatamburwa a agamba ugwa nashomwa akutamburwa kujulu mubulemu lesa wakaba ibaebe jegati sinariagwe liote kwa Emanueli ili upandusi yamba ikuti lesa ulandiswe ibaebe yagamba kuti Yesu mulingwe mwakakhala ikusule wabuleza ya mobili mbuli mutaka ujisi musiku umwi lesa umatalikilo wakali muya ili mpao ikuzwa kuli lesa wakayuthuka logosi atheofani eyo yakali jimo ya muntu wakategwa mwana wa lesa mukuthondeze kwa kauthanaba wakasika munyika mumobili wa muntu akwalo ikathana ikusika muli Yesu Kristo lino imane eyo yimwi lomwe mukwesu njo jithondeze kuli ndiwe Jini Musa nakamuona wakati atuponejiwa ijako mwami ilio lisa wakali sisa kulingwe mumuhara ili jindi naga inda ambali wakati jagali ijirena jasure ya mtu eyo jagali siofani eyo mbambu wachoveni kao eyo siofani itaiwa mwili wabuntu tagwe mtu umbi pere mtu ngonya wakaba mwili wabuntu ikuti Iga kusya rumora warufu mburi insugi jindi ya ruma isi ya rumora Alimitaga siya eyo tagagunja ikubika rumora mumiri wabunchu kambo jagari jibi Pere mwesu jindi naga ruma oyo mumiri wa Emmanuel Wakaswegira rumora wabwe Iye mwenene ulagunja uwima pere taji jisi rumora rumi Taji gamji paolo jindi naga riyo kwa imutwe wabwe Igati warufu luligwe rumora wabwe inga wansuima Aungunguna igunji mburi mwayanda Jombe kulari ikusunda kwako Pera rumbeleza utupa Ikusunda winda mburi Yesu Kristo Paowe Jada toleza imwini ikujitajejo Wakasika wivuru wa mbiri wabuntu Wakachogera mmoya Yomati mbwes Branham Tona utuambira pe Jindileza nagawa mburi wabuntu Kataninga ikuora mburi Kristo Jindi Abrahamu naga kede gunsi ya tent iliawe Ibuzwa wamwini pao wakasika banjera kwa bilo Alesa, ikaba tolezia kulingwe, mumubiri wabuntu, baga jisi ilusugo azisani isiabo, alimi, baga liga tede, kabela, baga kala. Yeru Abrahamu, wakaswa, akwesa imom, iguswa, ngombe, akumuchaya, yeru wakachiga, izituri, ziagabede, ikawunka, akwesa, gajitia, sara, iguamba, igusu, wamapopwe, agu, seba, aguamba, sibunge, zitagwebu mena. Yeru kakwesa, bata iguswa, ngombe, akwesa imansi, amugupa, yeru, Batola, alia, wabika, yolesa, wagajiria. Hallelujah, kegambo. Luchomoru wanguru langa, kulinduwe, yebu ogaberele wagalifari. Samu ya uti ejo, inchitu yipati kulilesa, lesa, boyogalinga, yonse potashi akausham, kanchus yonse mwiga, wakaseruga ansi, uzoswa ya Abrahamu, wagati. Samu ya uti njoye sisa iguswa, kulinduwe, mugubona uti, uliswana wanyiga. Amen. Sega, Isisa ikuswa kulinduwe Lezo la wabweza ibuyo I Wagapangwa ikuswa utuntu ituli ikumi ajisamba mwe Wagapweza ibuyo potashi, kausiam, imwe, petroleum, imwe mumuni ya kosmiri Gonjira om, Gabrieli, mumubiri Gonjira om, Woodwem, waganjira mugati, banjira wabiro, baswa kuchuru Lezo wakatambisya, akunogwala, akwa na mujansa yanjira mulingo omwini wakaseru kansi kabela wakakidenzala direkwe inokuchatizia yejo bakwesu badventist abo batali nyama bayinjira ejo bayinda kaindi leza sungu zionse Jehova amgalingule na ejo isina yonya tijeka sambuwa ikwamba omwe nguonya uyeteo jega haleluya ilo jindi naga imigila anyiga wakati atena kuba Abraham ndime omwe nguonya wakani mojiteo jega mbambubo Elohim amubone na karingwe nya wakalingwe wakali kuchiteo jega wakalingwe okuno mkosu kwa Abraham mwiri wabuntu wakali ya inyama ya mwombe na kunywa imukupa uuswa ngombe na kulia bata wakasiritwe na sibunge sitagwe imubena ilele kwe sina risalala geleza wakasira muka eni alia akuti yagoswa enyo wakafutote sule yagwe wakati Abraham njomuswa ya kabela nyosera imwana oyo uramiaga ili mwanda irino ya kukomena Sara uchisi magumi alifuga Elio Sara mutente wakonso muka haa wakasega wakati chinzi ijapa Sara usega igunze igawe tente dati igabu Abraham wakati Sara kambo zwasega pepe sejita igati wajita inomusho wonzi oyu wawabana wamieyo inomusho wonzi oyu wakali wakubala mizezo lajita mbubonya asunu ngu Jehova jire Jehova Rafa mbobo jangwe nyasunu abia miaga takagirwi amulange ngoyo ulimwe kayo tukachobeni wamba ulakuli Abraham kabela wakasimana kumesu awe ilu Abraham sigale imupati wakati gamba ula gusyo gusyo alesa Elohim leza nguonya majingwa igutali ibantu botatwe mwesu mili moyo tatwe ya muntu nguonya Igumatariro wakali mubonya wakali oyo muya mulemo kasensa ago wakasimpe onsu liandisho lonsi lumuno lonsi zintu zionse jagali iunjoloma jagali mukasensa aga wakatariga igumba imobili theofani imoshobo omobili ngotunkila igutali mobili wakapangwa igule mupe pele mobili wamu ngelo mbuli ujisijiwa jimo jini jonse ndabona isamu nila yeya ilio samu chihule ulini ubusena mwi elio isamu liyaga pangwa iguswa ujintu ye mwi ivu pampu wagaji pama ili gonsu enyiga mkoi jita kutondezia ya kuchuru baibere liyaga amba obo ili utinagu li samu awa liyere igulova ulini mwi mubulemu litagalovi ili utinanda wana mtu ndabona wana wugetene banini babotu mwarumi mga intu wawe ikabenda kusere mga kakwa kwa tulungu tukumoyo atomwe ino kitondezi onzi ilelegwe isina ya mwami ulumwi kuchulu utakarubi utina ejilao jansi jamwa iga rejiseji mbi chirindila gale yofani baomwa ba Trinity mu ya mlemu ukala mumwana Jesu Jesu akala mumungano ubusu ba obuya mwyosi baguti ndili mwini tata tata mwindime nime mwindinywe gonsu obole samba gabete waga uchila muli Jesu gonsu obo Jesu mga gabete waga uchila mumugano hawe mebo muli tata tata mulindime mebo mulindinywe anyobo mulindime ngoyo I ngoyo mubiri ilu ndepinzi kumugano waga isi njiso yabarindu yaga indi nini yaga indi iwa mpeme kumushobo umwe kuya winda uga akubazi suro jamisinza ama pati anjuga ajamu incho tukisijiwa maga upipungano atuyandigani mabambe abana asiladiro isonto jamisinza jintu incho tuyandigana magani mabotu aga indi aga nakeni palmi varu shomo yaba jisi mapanga yale ngelela oguya igu sundigizia jintu incho tuyandigana sunu utali iruiyo wabugombi wabuyo iruiyo rumwi wabugombi iruagabambwa abantu wabapanga yagamu gari sarula tuyandigana magani mabotu aga nakeni gagamba ugwa Mumomoni angusu ya rubunugo wamu ya usalala. Amunanji awalino, mulimba agamba, wakamba abusu wabumbi, igamba muli Davida, muli Jesu, nagaba paguli ogesia, naga, gamba zi abusu wabumbi, pele kogujiri, iguli ogesia kubantu ibaresa, kambo oyu. Waganjila mkuli ogesia igwawe, wakalega milimo yagwe, imweni, muliresa, mwaga jita iguswa, uli yagwe. Inopari, potu ya gubala, matayo, magumi obiro, ijipati ya leveni, Iga mpango uga 27. Yonse nitu. Ezo tata. Njaba agulindime. Ya kwa kulindime kuinda kulitata mwini kabela tawe imuntu omuzi imwana chitatata ya tawe imuntu naba omwe omuzi tata chita imwana alimi ulioyo kufumba mwana mwaya umuyo bunita. Mabona chakule kunji nkoya akunji ogo ii bishopu mkwayanda ikuti musibe koko kunji leisa mkwayanda kuti musibe ikuti na tamukonji ikuona ejiyo kono sio muta kabusi bishopu amukabusi yalesa muta kabusi mwemberi iwanu amukabusi yalesa imwana ulambuyo bununa walo ibala liya muntu mugame amusirile eji ya mukambia ngoyo umlao paulo wakati ikuti na ikabasi labu subabumbi na akabambila imbobo, perincheji chagamba. Mamone guli ndime nyonsi numerega. Kule menwa imiguli nkabela jomupa isabata. Kuli ogesia. Amugu rige ichogwe. Kali ndime nkabela. Mwi ndime nkabela ndiri. Mbobombe amutete igumoyo. Nkabela mwiochana isabata. Umiu ya yanu. Kambo choge jangu njuba. Kabela nuguri yangu. Ayalo nyuba. Amulangile ejo Paulo chagamba. Udina Yesu nagabapa uliogesia na atagamba siyabuswa ibumbi pere wagabamba ibuswa gamba muli Davida wangumana jindi jina flogo jindi mwagumwa ikwiri yangu mutagawe mye mwayo wanu ejo mkogujiri na muswiri lalino igampango ga 9 figago kogujiri uliogesia isabata kubantu baresa kambo walo mahalumi na mwana kazi oyo waganjila uliogesi iwawe amuvore kulindimi nyoso na mugate akule menwa miguli nyomu pa kuliogesia wakalega iguswa yagwe mirimo mbulilesa mwaga jitakuswa kuli yagwe wanda wakalimiaga ili magumi obiro ya kukwamena wanda wakalimiaga ili magumi otatwe ya kukwamena wanda wakalimiaga ili magumi osanwe ya kukwamena pereji hindi wangu mfwa ikiri alisa igari kumkomona kumoyo wago utaga unye paonjila oyo umwa imaju angu akushoma oyo wakandituma ujisi ibumi ibuteli ibutamani kabela takaboli mkubete wa pere waswa gurufu kuya kubumi kwamba mwesi branamu ini ya jitika yebo ujisi mwya usalala Kristo wabola mulinduwe sambo mbubo amuhunune andime uli Isaya ijipati ya 28 kabela atubale Isaya ijipati ya 28 tubona ejo musisimi chagamba uchatizia nchijo Matayo 28 ikutarikila agampango ya 8 ncheji jimu jabu yomu yomu umasuba agumamanimu twerede ikujala muka indika nini kambo onse matafure ayoba alo afide malus alimwi tawuwebu sena abu salala andime anini mburi eni mwagamba ibusiku wainda wali iwamba ula umutu umwi eni fendra oyo mugasu awa uswa u Switzerland wakati ndaime jira akujiregera kuhukwa ngenda jeji kuti njire mumisezo tawewebu sena busalala kambo onse imatafure ayoba aswite malusi alimi mboli imubwa mbaika malusi agwe alimi amkutula untimba yagwe bubonya mboba jita iwantu bachogela ino ndipenzi nzi kulindinywe wa Methodist makalu uchisibumoni chizika jitiga lisa wawo kusia ibuswa ujanza iyanu wakaupa ba Nazarene. Chizi ya yutiga kulindinywe no ba Nazarene. Wakajisi mumoni lomwe. Lisa. Wakaukusha uswa. Manza anu. Hakuupa ba na Pentecoste. Yajonyobo. No ba mungano ya Lisa. No ba mwi ibantu. Labu salari. Kambo. Mwakaugaga. Mumoni. Mwakaibunganya in. Noveni. Hakuti. Katuwa shomi. Yiri johonsi imbi iwinda jejo. Lisa. Wakasumala nchoveni. Abu sena. Mugutondezia ikuti wakajisi ibantu abo bagalino mutobela. Ino chizijaka jitia ulindinywe wa Pentecoste. Magalu ujisi mumoni. Lesa wagu kusia uzwa ulindinywe. Imusumpuru wa mwilo ulasumanana. Jini jonsi. Musumpuru wa mwilo wenda mugano yagenda. Anguo. Ero jindi rusa nagabunganya uzwa mumugano ya katolika. Mugano yawe musumpuru wa mwilo. Wagenda kabela Wesley, wagenda anguo, Wesley, wagabunganya kabela, musumpuru amulilo, wagenda kabela, iwa Nazarene, wagenda anguo, iwa Nazarene, wagabunganya kabela imbugano, yalisa, wagenda anguo, akuteti, ti bagali gabungwe, pele bagali obo. Paonchi ziyaga jitiga, jintu yaga tobela, uwe jitiga, bapendikoste, wagabona amulilo, kabela, mabo bagamka, iyo chinzi, chomuga jita, yapanga ingisio, yamyambo. Wibunganya, mtu onso wakajita, wakana na umyambo, gataninga, ikutambalamo ya salala, paolesa wakaswa, poonya au, akumosia au, pomubede. Chinzi jaga chitia ulindinywe, nubabu mwe, magaja na rubisyo, musinaria chesu, magapanga injesyo ikuswa, ulindulo, pauli pambula, noben ikuswa, ulezi mwe, chao, nkabe olesa, wakaswa, poonya au, akumosia, ikamukede au, chohyo. Chinzi jaga chitia ulindinywe, nubasembris yalesa, jeno kanso ya gaili, magapanga, ikabunga ikuswa, ulianu, kabela lesa, wakaswa, poonya au, akumosia, ikamukede, yorino. Tamuliji ntu ujitajigama, jaba tontola basi turengwa, muliba mui, ibabo mboba bede. Iyo musumpuru wa mulilo, uyabu ya, aleluya. Ose matafure ya sude marusi, amulange, imulalilo, wa mwami, ba, gala, yoguba, nagari kubusena ogo, obaria ijinkwa, jaga indi alimu ijinkwa, jerede, ibamwa, ijinkwa jitawe mumena, ilo, ijaba hosia, basi sibi, basi kukweba tombwe, basi buhamu, kuhunga ikuti masina abu, agari mpogo. Anyebo hondo wa baptist agwalo, mwini takuti mula vilo, utaluwa bonsi, lino, nyebo hondo wa baptisti, mula wakolega, anini, leza, yomu nyanzia, mwembo, mbobo, nchobeni, tamukagonji, verisia, mula vilo, utaluwa bonsi, mula li pambola, iluanu, iwonega, iusalala maningi, iwinda, mbobo bede, amyeye, eji, nchigombero ya baptisti. Cheijo, nchomu jana, mwrabunga nyo nchoveni, o, nyomati, tatuli iwabunga, hii, muri obo, ni nchoveni, muri obo, nyomati, tuliswa nano inya, uri, aumi, iwora, umuri yango, nakuisya injira ibuyo, njo, yisya, uri gabotu, pere umwe, tamu, tamu, mutandi, pere, mriyo mutandai guswa, ubonyina, iwanu, mbombu wa nchoveni, o, mwjese injira ya uyeta, mbubonya lesa, uri jese injira ya uyeta, pere mungano ya lesa, Yabu sumana nweenda, imusumpuru wa mulilo, taugai minigeji, onse matafre aswidemalus. Lina muswirire, ino eji jina mukambi anini buyo, amuswirire, ndiyalibala ichwi, wagari ni o, imusisimi isaya, onse matafre aswidemalus. Abobo tawe, jintu jisalala, ibuyo mubga, kulia mubga. Mora kumugano, wanagasi, yaba tenda, ukela imasusu abo, usamasi gomkorore, iguswa, akubona ibarumi, yaba seremuga, yagwa kwa, utenda ibisu, mulubwa, ibasimi banini, banda igumwa, mtu umwe, iwapa, oyo, imuga, usu njene, wamutwe imopati, na igusiba, iwa umpe, uhumga, mojibede, nyomulisi, o, uyaguti, ulimubotu, ugwereleze, urajita? Yero nyobo nubaharumi, mulasere muga aga kwa kwa, na mwenyundu, mulomo wano alimi, daigwana, mubodu, yebo ubonega mbali musune, waga kusigwa meja, muna Texas, eri oyeyawuti, ulimutu umwe, wambu wachaben. Kajikambi onse matafure, uwe inda kumbele agulia mulabilo, ulile mega mbali, umi nkabela, ikujenga, akupa, akubecha, ikwiki onse, independence ulindinywe, onse matafure aswide marusi. O, ndila ajili ajila lilo jamwami, masipe, la ujita, Momuga Yesu, Yesu wakati, uyagubuga, umasuba akumamalinyo, utina, chugalie jiradu ya mami, pere oi ulia agunywa, ya kuterera, ularia agunywa, ya kulibetega, uli iwagwe, utatweruwa mubili wa mami, kambo, gajeji, ibanji, balajiswa, agugompama, agatiganu, ibanji, balafwa, mambungano, aga indi, afkide, atulengwa, imuya waleza wakaswa ulindinywe, imusumpuru wa mulilo, haujigwa pe, mulaga kakuponesegwa wabuleza, Mulabuga gabubuge, oh, mulati, oh, wagabuga iguswa kubafu munzira ya gaindi, inu kujativizia ingwe, muguba, nguwenya isunu, igutina wagabuga iguswa kubafu. Mulati, ejo, kajiri obo, lino, hawe, mujisi ibubuge munzira, njomu yanda, alimilesa, uligujisi munzira, njabu yanda. Beleji ntu yangicho baibeli gati, ejo nchatuzi, mweni iguti, uyabusimbizi eichwi, alimi ezi ntu, nzejita, mnyozi jita mbuwanya. Eyo njoba andi nye yonsi igusira mama nino anyiga Jesu Kristo mbobu ya ngwenya sunu abuya miaga Chejijo ikwi chori ya gamba Linoninzi sabata Onsi matofle aswide marusi Tawe yomwe lisalala Nguni ngwaya guisi ya luzibo Iutari luzibo wanyiga Luzibo wakumuya Nguni ngwaya guisi ya luzibo Nguni ngwaya guamba Igu nguisi ya ingisyo O arele gwelesa Igabunga besu Takashomi jeji Tibaga, tariga, ajejo, ndaba ejo, igabunga, choka shoma, ejo ichwi yaleza, chori amba uchatisi ya nchijona, o, bembe zubesu nyo mwalisi, balite, o, masimpe, ninchomeni, bajisiru iyo ilungi, igapati, ya uti, gagamusi yaleza, iguswa, ulinchijo, chojo, Kambo inga, wabambia ichwi nkabela, baya wenda, gonsa aguti e, perishomi munzila eyo, o yebo, o yintu, gompeme, andigwambile, langisyawa. Uli ngwagu yugunida, ngisyo, balo, bagale segwa iguza kukolo alemi, balo abo, bagale segwa iguza, gumopa, kabela, baya gwisigwa iguza kukolo. Iguza gumi, sikuwa mama, wakasiga wakati bili, mwembeli umi, omuna mudolopo, mutumubotu ilogo, nini ngo, gasola ibona, igati, muga intu andime, fukalikede, gatu sabidi, mapajama, igutandila agati, gama sigu, kamela oyo, muembele, munini, wakazusila, imugati nkamela, waganywa kofi, andiswe nkamela, wakapora iguya, unganda, yas, mugobo umbi, kamela, waga, sugana imans ambabo, bali, iguma, igisobano jidini janjuga, kamela, wakakara, agusobana injuga ambabo, Yadi oh, wagari imurumbana monini, wagari igunjirana, igabotu abolea, ngoga sola gubona, gati oh, tulamu yanda, tatugo mukisya, igabota wegam. Ngagai mijila aya nini, nagaya igati, oh, senato iguti imungano aimwi, yandigana imuntu, muri oyo, ha, sega gonja, igu huira ejo. Wagati, mubusena bumiwa nini, gati, nagajis ibusena ibuotu, o imugota usi, amuga intu wagwe, ibantuba watu, bagaunka, aguyobelega. Abana igapati igusigira ibagaba igikolo ya Bible irogati bagajisi ibunjirogo intu ibuyo yagafusuga abana banini gati ma ulagonja iwambira abana mishobo yonse yatwambo ubana banini dagati eyo nchibotu ejo nchibotu logo ndagajoga ndagaswa igusiga guswa ku Canada ndagaya hawa mperi ma bantu inondipenzinzi ulindime teyite ejo Ndaga inka uyosanzia moto gala wangu, ndaga yeya, leza, ndiabu jambala, kabela, pawa, peri, ndaga rwana, ndaga rila, ndaga umbelezia, alimi jintu jiri yonse, chega jana, yusanka igupati, jintu jiri yonse, ndagela muntu, umwe, iwamba jintu jimwe, ijibi kujatizi anduwe, o, mubumbrus usalala waga indi, jintu jimwe mburi ejo, ndaga yeya kujatizi aje ejo, elechi, ndaga disigila gati, baluma alumi, ibali igabotu iutina, wajijita ejo, Hele, sega wichila kujita jejo, daga wichila igweza ipanga, agwima alia, muli Joshua, agusundigizia, mwesu. Iutari ulijenga ankamu zimui ziaga indi na gabunga, gamui, gamungano, pe usundigizia diabolosi, kwa imigina unembo, bamba jiruleme, ulama, ubite, ulugina, gamba uga ichwi, wamba, gajisi ushomo, uaguli shoma, walivika alia, nagatalida, urundigisia motogana, oyo, jindi yonse, Yusansia, nagati, nagurumba mami, nagurumba mami, igari mwa igabotu mpao, igabotu mami, njori chatila maningi alimi, ndianda ikuwa andirio, mujanza iyangu. Nguni wewe wunita njesho, mamusirire, matafure azwide imalusi, awari sigwa iguswa umugupa, agukusigwa unkoro. Ninamuna njirire, kambo mulao mburi, oyo atala, atala ya mulao, mulao atala ya mulao, igabala atala, agabala, Awa, unini, alimi alia, unini, mkambo amiromo imamauga, amyambo ibi, nyoga na nyabantu aba, uringwe walo, wagambwa iguti, nje sabata, muli ingyo, muyo jicha ibagatede, uriogezia, ogu, hoga tarugwa, negwa bobo, tiwa gangwa, kambo ikwiri ya mwamidi ya gasiga, kulimbabo, mutumwe, waligambauga, mulau atala ya mulau, Atara ya mulao, igabala atara ya gabala, unini awa, akunini alia, igutegwa inga, bauka, akua, igundasuli, akuchoga, akujekwa, akuchoga. Ninzi kuliogesia, inakuliogesia, wakasiga iliri, jindi bantu, nibagamba, amyambo imbi, kamera, bagajisi, miromo imamauga, tagwe, chobagamba, bamamauga, neriri, ejo, nijaga jitiga. Ahabusu wapwa Pentecoste, kini mwe ya usalala, ni wakasiga, wakukuli ogesia, mwe ya usalala. Yesu wakati amubole kulindime, nyose ni mwakatede, wakuleme nwa miguli, kabela njomu paguli ogesia, njomu pabumi, bumi butamani, zoi, bumi waleza mwini. Leza uyobo ora mulinduwe, akubajibela, janduwe, uyogupa uziarwa, akubamba iba, mwana musankwa amusimi. Lino amulangirile, ogo, kwa gali uyogesia, watatu, kwa agapa. Igutanzi lesa, wakakutambula, iguswa umulimo uwagwe, iwabiri Israel, ya kutambula, mumulao, iwatatu imbugano, ya kutambula, mwere chibela yaleza rimwe rwe obomi mbanga ibasi obo jindi jons wabona 3 mbomi amone jindi lesa nagalenga inyiga ibuzu wabwa 3 wabali mbomi mbanga ibasi obo ibuzu wabwa 3 pao wabasiga ibomi abuzuwa ibwa 3 wabulenge eternity tata wakali atari abantu umusumpuru wa mulilo mwana wakali muntu oyo wakambaula kubantu wakajicha ulibambira muya usalala wakali ntamo ya 3 uli wakali muya usalala lesa mubantu vumi tata mwana ikuliogesia kwa lesa kuliogesia kwa Israel halimu kuliogesia kwa mungano uamba sabata abao kuchina tunatambula muya usalala nekuba tona njira mkuli ogesia iwalesa walede kwa amba ikuti oh sekonzi njenda kufeba se sekonzi ibuya ujijita nilimu na Kristo se andi inchobeni ikunywa pere nilimu na Kristo sekonzi ibuya tandi andi ikunywa pere nekuba ndaku yanda ikutina ulajisu sijaba nakasi ikutina ulajita zions izintu zitali ziabu nalesa tunajuma ejo jini ya kuli ogesia tunaku njira mkuli ogesia ikwago halimi jindi wa njira kuli ogesia ogu ulalega milimo yako yanjiga mulile saa mwaga jita iguswa uli yawe. Kambozi ulijibera jaresa ulari ogesia gabutamani. Kawe, eyo nje sabata. Ambole pulindime nyonse no mugatede. Sunu, wakabamba iguswa bumi. Umane iji ndi ya frogo muli Davida. Jindi mwangwa ichwi iyawe mutayumi nyowean. Ichwi buyo na obiro ambi awalino tulajara. Kambo alo, mwaganjira mkuli ogesia wa Kristo. Ambole kulindini, nyonsi, nyebo, nomugatede, minu amiguli. Mwagari kabuswa, umilimo yanu, mbulile sa, mwaga jita ikuswa kuli yawe. Abuswa kwa jiroga. Antela yago ya gali, iku mwaga wabu 30, mwaga wabu 40, mwaga wabu 50, ufumba mwede. Mwagari ka ikuswa kumilimo yago, mbulile sa, mwaga jita ikuswa kuli yawe, jabu tamani. Tujiambili mbi, zintu zianyiga. Inyiga ilifide ulinduwe. Lino gampago, igaleveni ilino, igabotulogo, kigago atuelege, igunjira mkuli ogesia ogo, utali ogu mwi, utali ogu umwi, pere ogu kumwi, igulesia iguti, umwi imuntu, awe, imbuli mjigosia nyo, uonya, uwagutashoma. Ino chinzi, imusumpuru amalilo, holy hour, angelo omami, ulandiswe, ulimojita zintunzionya, njaga amba kuti uyojita, ilio bantu, balari kumpula, bonsi akuti, oo, njera kuti, uligabotu, oyo mubotulogo, oo, njera kuti, uliruzi. Kwenye njera kuti utawidi, mugo zinkagonya, kakutashoma, wabwesa amoya gonsi. Langirira, kambo ichwi yalesa, utarinjisho ya mugano, ichwi yalesa, lilabu, angusu sinji, lilabu sya, winda ipanga, ya mabemba obire. Amuswirire, ilasa, amwalo, iwanda nyagwa, iwetu, muya, imaswanino, imumpolyo, amuswirire, asukuturuga wamie, amaganse, amoy. Jagari jinsi ejo, imuya usalala inga wasiga agwamba ibuti, wakajita jintu, kili bobu, alimi wakajita jeji, akujita jejo, yebo jisi mushobo, oyu, wabugasi, ajejo, utina ulajirula miga eji, ulajijita ejo, mabana, sikutferuwa wami ejo. Ejo bantu balati, chinzi ejo, ba, ugwabana, iwami ejo, ba, ku, walo, musondi, mabana, chepandrula, ninyi gamjavi. Yaga hindi yabumambi eyo itamusilesa. Dilabumi simieyo angusu sinji iwinda ipanga dia mabemba obiro asigutweruwa wa mieyo amaganzi amoyo. Ino chinzi eyo yisiba amaganzi amoyo. Lesa mwati baibe yagati ichwi yaleza ichwi yaleza ngulesa yumatariyo wakari ichwi ichwi yagari antome alesa alimu ichwi wakari lesa eyo ichwi yagaba mubili wabuntu akukala agatikesu. Leza ulaturuga mieyo, Abrahamu gafutete isule iliawe, elio mbubonya leso, igafutete isule iliawe, igutete, elio sara wakasega, elio lesa wakanyona, igati, chinzi ya pasara igusega, isikutweruga wa mieyo, yamoyo, ndienda, ejo, iguti jingire, mumizeso anini. Bawoji ndi oyo mchobo, wa mulimo, wa gubuga, itete lesa wakashomezia, kubusuma kwa mamanino chinzi chakachitika kukwabana kwa miye sena ati wakaita mwami lwabwe ikuti Bezebule wakati ikuti na wakaita Simalela wanganda ikuti Bezebule yoinda ikuti mubaya ikuita basibi ya bagwe ngira muyanda ginka kutonezi ya kuti mulabikila maani maningi tamwele de ikusika kubiyage kubujisi maya condition kukuzong kwa magani mabotu mulansala maningi ya kubora kubusana uribo leza tayaka tulegela kuyaga ejimbi pere eji tula uyanda munzila eyi iganda buyo iganini yaka indi pere njenza motu uyanda leza takali mubu ebesi leza ukala mubu wambe tula uyanda mburi obu tuliko mene kubora nyebo mulajita agwalo ikukala mbukui ibusana mburi obu kakugwe magani mbogu pya obo mbogu zwanka salo musuti izianu zipya madresi anuma pya ejo tajibambi Rwanda norumwe musuiga ikubumi utamani iti ilaliza isi imieyo ya moyo wanu imusupuru wa mulilo gaulengele atala ya wana waiswaele gaulengelela awasuma siku ndagonzia ujesu ndigisya tagwe mtu ugonja vima awa kunsi ya nguzu ya moyo salala gautaweleza kumugisya konya akumambila iuti wakarini mbambobo hawe Inochinsi, walombu ya ngonya wakasore ya wana waiswaele Mwuriyo gese iwabo, kabela, baga waka mbuka kutasuma. Mutawi, eji nchorwe jama manino. Tata mwana amu ya usalala, bumi wakasiga huinda obu ya. Kulula migwa, Martin Luther, ujiri jimo, chabukombi. Usalasigwa, Martin Luther, John Wesley, Lubisio, wamu ya usalala, bumi. Kulula migwa, kushoma, usalasigwa, usanzigwa, mu ya usalala, kuzuzia. Bumi, ikutali kuinda mubukalo kwa Lutheran, wakali ujisi mjimo, ikutali kuinda mubukalo kwa Wesley, wakali ujisi mjimo, pere o mubukalo, jindi mu ya usalala, nubora iwini. Eutinato nabu utambula, mubuti mbogo njia iushoma malele, ejitola leza, mlinduwe, iushoma, ulajita mbulidesa, ulasiba mbulidesa, ulayeya mbulidesa, baibe ya gati, mulituleza, tuseji ya tunini, Yesu agamba bo. Mkambo mulijibela jalesa, mbubonya buyo mbali, Branham mwenini, halimi ulimunini kufumba mwede, halimi mkambo ibasi yali, ibanu mbasina elio, ibupange obo, mbubo mwede, kambo kasi yali, ibanu balibobo, kambo mwagasi yalwa, ulimbabo. Ilo kambo, chomushomena ilesa, halimi mulashoma mumalele, azitondezi azigambio, mkambo mulibana balombe abasindi iwalesa, mulatambla bumi, bumi usiga, Ali kwa tatu. Right. Ya. Jini Jesu na gatanta mulundu. Onse nkwaga inka. Wakatolela Petro, Jacobo, a Johani. Ibagambo ni botatwe. Siri mweru wa umi. Mwajingwa. Liyando. Lugondo. Lumuno. Dino. Atunke jagubinda elino. Mama nino. Ajipati. Jagubinda. Mulimbo tubala. Kambo ichwi jaleza, lilabumi angusu, sinji, winda ipanga jomawemba obiro, akuchorua, nukuba maganze amo, unyina irenge nojiba yomwe, chita, yobo nitwe, umeso awe, perezintu yon sesiri, jugite umeso awe, angwe, ngotwelede iwujita. Mweso tawugwe, yauga dauluga, yawonja, yumwesya, ajwa mkwani ejia, yagutawengwe, yigusiba, Yonse zimfiri chukite mwesu walo ulisi ijintu yonse choga sola Iguyita mweye onse nyoga so iguyeya Obo mbabede itulamu shoma mbulibo Ero jindile saa siga mwindiswe Akutubika mumugano Ulabika zipeko azintu mumugano Ngubelesha ibuntu wakwe Igutinalesa goyo lesa mpatika mpatila Koguti ulaponya rajiswa Ulagonja gubusia bafu Ulagonja usalazia Basi jinsenda Iubamba ibofu gubona Ulagonja ikupasile ingano, ulagonja kujita mishobo yonse ya zintu ezi, igabelega winda mumungano yawe kambo, ngulesa mwendinywe, njeyo mungano. Ino ee mungano, ibabuti iwa mungano, kukwisanganana, pepe mnene, winda kukusugana mansana, pepe mnene, urubisi romansi, pepe mnene, winda ubumembara, pepe mnene, tunjilabuti. Mwenjiyo, kawa mbogu muu ya omwe, tonse tulabizi kwa, mumu ili omwe, kawa owe. Iba Roma 8:1, kigago tagwe kusugwa lino, tagwe kusugwa kwa njiga. tabakonji umutamikisya ijemwe tawuwe iliwosurwa kuli babo bali muli Kristo Yesu abatendi muli basinyama pere muli muyi mpawe ee unjenzila mometega abu na Kristo iwanu ee unjenzila mbomunjila mkuliogesya ogo njiga tayimu penji ilimbi nechobeni mnaibona ikutantamuga ikuswa kuli njiyo mujesi njitu jimwe ijibo tulogo ija kuyeya hawe hawe kusurwa ee unjenzila mbotu njira mumubiri ee lio mwigwa vilitwe wali onse baibere niagamba bobo amulange awo muba Hebrayo ijipati ya ten wakati kambo ogo yulizi kaisyo siyaba jende ajitusyo ikuibaruga igwajibi wakajitwa mumwaga aumwi pere oyimuntu linda ujitusyo chomwe ilere kwe sinaria kwe lisalala kambo ujitusyo chomwe wakarondola kwa lionse haleluya ikutari ikwa lukukulusyo rutabela pere walionse zintu siyaga indi siyaga loba kabela zintu siyonse siyaba zipya wendela mumumuni mumuni mwatu ibayuni baimba randeni tegede awa kelanga oyu simagogo mwenini ikutandila nyaga yosanwe yaga inda yaga hea losela simeso mapati abirauga mwuri igampakwa igenda usremuga tukwagwa bawujikago nagolete baya uli baya ula konsi kenda mushobu onsi wajibi wagaligo nagoletwe azintu zionsi njagali uonsi akuba ere kusungu umwi muya usalala oyo wabumi awanguzu singi winda ipanga ya mabemba obilo wakati umwana kasi nduwe simagogo haleluya utina oyo talire sanguonya wagaliga indi okuya oyo wakasiba sara wakasega kunze igagwe tandizina ulibuti atala mubunga umwana kasi umbi manini wakaunka akuchana akunjisi ae mugati oboya igati uresi jitiriba wasigora obo mkakunja ikutwaruga mieyo ya mizezo harimba kita usipa pati inchoveni marimegwa akubite gabakede aria abo bajisi kangeri genjiga bisurwa amanza abo kakungitwe usule muma t-shirt gabaea ikuti titwa gabazi mburi mbubakari kukunja ikukala unsi ya muswangano mburi obo kabela lesa gata kunji ikuyubununa ikuti bagaribani gabakede aria gabarangite wandene mburi kuti bagaribantu bamwi ibambi imuya usalala wakabasiba ikuti bagaribani ilibaga kaba aria mwoyo yabo taba uyela ikuba wawabana wamiseso ibatasi ujati zianesa kuinda amuna hotento mwanga wasiba imagani amuna idepita wamasiku mbombobo bagaririsi ulupalo pere ikutari umuya ulupalo ulajaya pere muya upabumi chejijo uingwa museso ilabumi yangusu singi iguinda ipanga sikutulwa omieyo ya moyo amusirire amulangirire kunyina jirenge nijiwa jomwe ejo itaibunitwe meso awe pere zintu zionsi ziri jonsi akuchuga kumbere ya meso awe kulingwe oyo ngotwerede ikujita awe mugubona mpao iwuti tujisi mupai zimupati logo amusiri alino kubakwazi iwuti waga inka mumajulu Jesu mwana waleza atu jatisye kwamba iwesu amu jatisye ogo tawambi kusumana na uyo ikupabumboni iwuti na toponi bumi toi jatisi upona ijintu ya gupa upa uli igabotu kubusena agwamba ikuti uli sizibi aguruba ujatikizia nchijo utali wandi iwa muna Kristo upona ijintu jimwe ijembe uli jide vyo ijipati ilogo inyiga iya kusola iwajo utinanduwe sizibi kwa sumina aguyabuya ululama alesa ikutina uli muna Kristo jatisya uli ambile agwago kala alia amulangirire jeji lino ndi unjisya yeji na utaninga iguzwa kambo tatu jisi imupazi imupati oyo utagonji imukumwa na kulimkwa wakulenga uga iwesu pere wakasunkwa musibela zionse mburi ndiswe negwa bobo kakutawejivi amusirire kigago atubole ajamba ujuno jarusialo ikutegwa tukonje ujanaruse ujanarusialo akukwasya mujindi chakubula ilelegwe isina lialesa amusirire noba baptisti presbyteria rutherani mwandibu siya mubuze oyu abrahamu wakashoma ilesa mkabela wagereze kwa ulinguwe kuburulami ngizi o kamu kaliose o mwini ino kunji iwo tiye mtu kwa wanja iwo jita pere kushomareza mbombo wacho weni ugoonse kwa wanja iwo jita pere jindileza atambula rushom oro walo ugupa muu ya usalala ino ndijite nzi mga sbranamu sando ongorore takukwasi sena ndiganane mumiambo takukwasi inga ongorora kwamba mumiambo wabiro elio nekwa bobo wajipona mburi mburi muheteni alimi wajisuga mina banagasi inga wajifweba agunywa azintu izimi nalabuna bantu wababamba mumiambo agunka nchobeni kuyojita inchitu imibi la pati yabu mperenge njega sula kubona nakababona taba ongorora kakulina kuswa misosi yantare alimi gojikwanzia igupa ili jonsi ncho jata nakababona taba swa nkabela asimi umwe kasalamuga lagwakwa akunyona ejo nchitondesio jomwe jibotu ya kuti tonaku utambora mbombobo pere mkwasu jindi wa swa gurufu ya kubumi jonsi isintu zilafwa nkabela wabajirenge ipya muli Kristo Yesu ikutina wabona kintu yimwe irobede uyo jiwambela lesa kwa basiruse alimu kutina wabona mapenzi mjibaga ijagunka akulabatika siyabuyo kabela usola uyindisya ikubija uya usola igunka kumuntu akujirulamiga akujitontosya jakukambana oingomu ya waresa mlindwe ikutina walubisyana ulendelese kwa kulimbubo ikutina walubisya uyo jirulamiga jakukambana utakaregeri isuba ikupila mubugari wago obo mbosi bakuti wakaswa igulufu iwe ya kubumi ujisi ilu ya ndisyo lumu utangalo ukazigamu ibubotu buya lukakatilo tujisi mupaizi mupati ukede ujulu balibambilite iwa mba inkomberesyo urusumi na uresu ino chinzi ndelio Yesu na pirugila iwa logosi musumpuru wa mulilo igasolo la banabaiswa ili ukede mugusu wazintu zipati iwa sensa ulijongo wa mimoni eyo yaga yutuga nyu ya ilijiroba ilondogete muu ya ulondogete waru ya ndisyo inu amlangirele jitu jitanzi ndu ya ndisyo ulondogete oro ndu ya ndisyo ilwaleza ilusumbula arunjaloma ijitobela jimola omu ya ndu ya ndisyo wafileo ndu ya ndisyo ndojisi umuga intu wago akubana bago ijitobela ijiroba iguswa jejo ndu ya ndisyo wajisusi ijitobela ndu ya ndisyo irubi elio kuyabuya uyo ansi usigila waba ibu sohwi iku sumana na buyo kupilingana alimwezi tujonsi jaga jisi matariro siri jisi mamanino elio jonsi ya ukusikwa nkabela atakukwe jivaru sio ya sio he uchogela nchoveni uri jirondo gede iku sumabu mwi elio njira buyo inga wabonja iwi ima ansi awa jisila janzila akumuka awa welede iwa munzila jonsi goshoma weyamina kumaninina murufutuwa oro Yesu Kristo mwaga kupa urushomo ngoya muya wabushomega oyo uswa igalesa agwa gasensa gasensa igalesa ogo kushomega logo yitobela muntu uyoyita imuyito mubotu ulisimuka bonyina yitobela mulombwana wete umulangirira yitobela mulombwana walo mupi yitobela mulombwana walo muchai yatirira mwabona mboji piringanya ikuyansi eni pere yonse zintu ziganana ziagasimpe cheyo chewamba jini jonsi wabona imutu uli wabona banabukote nebanini gawasiramuga gagwakwa tulungu twakumoyo ndiza balumiaga ili magumi aluselo ya kukomena jigana nabyo ikuti ujulu uli banabukotene babukubushi abo ibaiminina ikujulu ikutina ejilawo jamwayiga tulijisi jimwi okwiya ikutina wabona ujenga upa igabeca igoye yabuyo jibera jagwe jiri ningira mugehena ijagwe ibusena ibagwe oya pense kwa mugosyo ngaleza abangero basalala amuliro asurufa uya kupense kwa oguya utali walionse agonji kupense kwa walionse walionse tajambi yonse iwajindi yonse iutamani ngu yonse iutamani ngu tabuwe matalikiro na magorilo pere walionse walo mwagwe wajindi baibe yagati walionse alimu liswanganyo walionse yona wakali mwita yanswi walionse walomwa kwe wajindi pira mlange ulibi obu umi utamani bomwe kabela nguleza ili kutina uyo wapenze kwa wali onsi kabela togonji ikufa ujisibu umi utamani togonji upenze kwa wali onsi inga wapenze kwa wa miaga ya mamilioni ai mwanda musu iwaliza abangelo basalala amuliro asulifo tandizijindi mboyivambiridwe ikulampha phere umalekelo yelede ikusika umagwalero khambo yakachisi imataliro alimeneza alike ngojesi ibumi butamani oye umva mathi angu akushoma ingwe iwakanituma tajisi bumi balyonse ujisi bumi butamani obo bumi ibutalika thangwe chinthu anthu omwe awa phere ilwendo lonse atala ibumi butamani zoi bumi walisa imweni waseruga akukhala mu munthu khabera mwabutamani anthu omwe alesa khabera thakwenzi kufukwa ejo chejo ichi choliakamba damiyeye yabuyo sena kuli bumi ibutamani bobiro inga powingula olo inga wachitu kuli bumi bomwe butamani nkhabera obo mbumi ibalesa oyi muchomo umbi wabumi thakukwe imakani mbobede rejisi magolero kuli nguwo alimi kufunga chinthu ejo yakachisi mataliro rejisi magolero pere kufunga chinthu yatakachisi mataligiro ijesi magolero iloleza wakati yotu kwa ibumi butamani ibu tagwe mataligiro pagalamga ibuyo ibuwa ibe ajagwe alimi mwini ibumi mwilimu nindiswe chibu gale tukwa uno winda upange wabutu upange wakatu pa mungu pere oyo muya wakafwa alimi tujisi muya waleza ule mwilileza saleza wakali mtu nitobeni atulenge mtu mnyikozia ijesu jeni inoleza wakali hizi Ethiophany imobere eyo ngoyo muntu wakalimba muri oyo akubikwa mumunda kere kwakanyina muntu wakuphanda bulongo mumagano bawakalinga muntu ikuswa kusuko yanyika mubumi wamunyama kabela oyo muntu wakaphanda ibulongo eyo muntu wakawa iusotoko chokyo ilolesa Ethiophany wakaseruka ansi awambwa mumubiri wabuntu akukhala akati Yesu kuti anunune muntu Abongo tawe yintu nchokonze ujita ulisisiri ukutalika wakapangwa mumirandu wakasiyarwa mojeli ikabora unyika usobeja wakasiyarwa ogono unyika eyi ukuyanda iwankwela yaba usoba nyoko alimi utozia kugena nchobeni mburi mbokonze ikuba tandikwe makani eyo nchojita inga agotana beja ikupa iwamba mila yonse azintuzionse zimbi kabela uyo nkakukehena muli matini kubokesi yabo phele nzilabuyo njokonza ikusola ikuphona alibo kusumina moya usalala bumi bwalesa buthamani cinji yakulamba obo mbobede mataliro jindi moya usalala ndiwakakumba athala lyanyika ndikwakanyina inthu chita ikuyaka wamabwe a volukano ithuba linini lyaphasika yakayuthuka lesa wakati eyo liboneka ikabothu ikasumana nakukumba Mbanguwa akayuthuka, wisu akayuthuka, masamu akayuthuka, ibayuni baka uluka, ikuswa usuko, ibanyama bakayuthuka, imuntu wakayuthuka. Ino jakayuthuka kuti, ukumba kwa moyo usalala, ikuleta zibango, anthu omwe, potashi kausham, ikuphanga maluwa, ikuphanga ibanyama, ikuphanga ndwe. Ero lino, kuchisi ikusala, wanguluka, lesa, ulachoka, ukumba, ulindwe, akuti, amu, we, ichi langu. Mutayi ni mioyo yanu mburi mumasuba akusumunwa ngoyo asalukansi akamba ukachwi imakani mabotu akamba ukwa kulimbapo bataka ataka chisi irushomo mulingawo abobo taka bagwasi aphe bakangwa phere tibakashoma leza wakasalukansi wakapathondesya musumphuru amuliro ikathondesya kuinda kumusisini wakwe zithondesyo azigambyo wakali anguwe tibakaushoma oh ibakayanda ikubona imalere bakayanda ikunkhwa musisimi phere kuchimo yakushoma tibakachita maomi abo akathondeja kuti tebakachita lino wakati muthakawidi mburi mukozi yanyo nkuwonya oyo wakuthashoma mphambo muswa obu kama manino ikumukano yapamasi lesa nkuwalibonya anuwo chithondezo chijonya chikambyo chijonya nkuwonya musumphuru amuliro wakasimpikisya wakathondezekwa tuthayi mimiyo yesu akuita musumphu ejo likayindi okuya yakuthashoma khambo tuyakubola anyika khabela kuyoba konse wachijo ero chindi muya usalala wakonkhomana moyo wako wakuinda iyindi chamfuloko chindi mwakunkhwa ichwi lyangu muthakaimye imoyo wanu ikwamba omwana wangu wabumbweni uthangi muthumwa swiri la mulumbe walishoma uthaimye moyo wako muli mumasuba akusumunwa chindi yani nkhwa ichwi lyako uthaimye moyo wanu hawo wati ee mwami Nilashoma, paonjira, mubuhumi muya usalala ulasika mulinduwe. Muya wako waka indi ulafwa kumaninina. Oyo, ubamba, ikusuka mina, akusulaiga, amunyono aburwani, ansulaigo, azintu zionsi, zilafwa. Eyo uba ufide ilu andisho unutangano ulumono kuliogesia tawe magani nyoo mayunga uligabot. Inkasi yangu ilajata mugati ya jistrizio winda makuo onsi mapati angusu. Inkasi yangu ilajata mugati ya jistrizio inkambu ari Kristo mwara moyomu ndaimigila onsi masen ambi ngomuse ubira mpawe edi peronen muri mbagalemba olu wimo wampuo onsi masen ambi tumungwe tonsi tuyanza tonsi tuwabusumini jisi zionsi zilaga bala Kristo. Yewati ngirisi baibele tojanibumi winda mbuziba baibele ndagazi igatikizimu igangu tojanibumi winda mbuziba igatikizimu gagu dirimu na Kristo tojanibumi winda mbubanda ibu na Kristo ulabu janabumi winda mbuziba nguwe iguziba nguwe ujesibumi hao wanjira mbuli yogesia igwagwe ularega mirimo yago mbuliresa mbaga jitaibuzwa uli yagwe wabamga igwa mwana walesa sijabiro walesa. Eri kuti oyo oyo. Muya usalala. Ya uwerezia. Yevo. Wira mwerezia akuti. Ii mwami. Na uwerezia. Uwerezia. Mwore kulindime. Yonse mwagatede. Ule menu wami kuli. Njo mupaguli yogezia. Alimi wati. Njiri mwenini. Ngijisi. Oh. Mwembeli wangu uta. Onse. Pere degu jita. Mwana. Bagali chani. Peji indi wati, ii, mwami wangu, nalingwa ichu yago, zeyumi moyo wangu, tandigwe magani mwami, nichu iliago, kabela, nila kushoma. Undiweza Jesu, mbulibyo mbwebete, lagutawe igulomba gomwe, peleguti igulowa igwago, wakatiri wandime, elu au, njosho mezia. Njoshoma, wakabelele walesa, ndabora. Wika manza ago, atari ya mutwe igwago, ulimu kufwa, igwamba, mwami, ngeresi sibi, elu, wakandita. Bose tata, mbaga ni papa yobora kulindime. Kabela, nyomu busja, ikumasuba akumamani. Ihi mwami ndabora, seyumi moyo wangu. Mbuli, mboba kajita, mungu sumunwa. Ndila shoma incho hyo. Paonchizi incha kajita, lagupa ibumi kwawe, zoi, bumi watamani. Ede utinalesa, wago inja, utubusha iguswa, usugo yanyiga, ogo, utwagaswa. Sena, wagaswa igusugo, tendu zionse, zomu bona, zegaswa usugo. Ele kutinale saa waka kwenja, igu nibamba igwa mwebele isunu. Iga kutawe igwa agusala kuligose. Kambo vyo kakuti, igu yandisha igwa we. Waka nibamba, agundipa iyo we ya ulanga, igalifari. Agubamba igusala igwangu. Eri unkabela, ndagabamba kusala igwangu. Agumushoma, ulainda buti, inkwaya igu ndibusha. Igu tinale waka nibamba igwa mwebede ya kutawe igusala. Hao, ndagabweza igusala agu. Mwenjizia, mwagati, agabika imaanza wagwe. Agugwankesia, uri wagwe, iguti, uyagundibusia, igubuswa wa mamalinu. Njoo kala jaganza mwene. Njijisiguri yogesia, igutari nka mboga kuti, nigomba musondo, igutari, iga mboga kuti, nigomba musabata. Ejo, tajigwe jagujita, anchijo, nilagomba kambo, naganjila, mulomono aguri yogesia, igwagwe, lomono kuri yogesia. Kuyandisho, lutangalo, alugwe makuo amfula. Auluge, inkasi yangu ilajata. Sena ulejisi rusibu olo, tunumasibu mwensuma, no kede awa, mujigombelo ejipia, tobo la kusovu kwa ndime, pepe, wabora kusovu kwa chwi. Fila mwensuma, inokutina, tunangutis, ogu uliogesia inga, wakuchana, njionya lino, tuyandika nikuola atala awa, ajipailino. Wakala mponya au mpobede. Kwa sinisia agwamba, Kristo, kwa amba buyo, moyo wangu, ngiri sigula pia, ngiri buyo, wa uyumagwase, nkasalo maningi, ngiri mwa ibubi, pele mwami, nchobeni, inga, kenozwa nkasalo, agujisa, inga, ikubicha mburi obu, na utamawa useni, eyo togotela inga, wasunganya imutwe uwawe, igwamba, kuruwa mwa kwa moyo, wafa, paonchinzi, Nizi pao, jindi pugu pati, ya kuchurwa, nizi pao. Mwa, laingwa inyimbo, eyo, nizi pao. Jindi ba mwi, laga murumbe. Baya, igulomba igupa itwa ambo, nizi pao. Nizi pao, amu yeye rino, abusaga na iweni. Ujindi notuwatami ya mituesu, amu yeye.
When the one that's rejecting this message tonight gonna be asked to give a reason
What then? What then? What then? When the great book is open, what then? When the ones that's rejecting this message tonight, you're going to be asked to give a reason. What then?
Tata wakujuru kuhonsi oguli mumansa ago lino. Nje sabatega simpe ili kidwe umbele liyabantu. Ngoi angelo waleza kwa miega mishonto ya mama lino. Wagwa saa kuhonsi mwenyiga. Wasikuchana butongo asintu zionsi izimbi. Tia solega usa mpaula. Hele jindi yonsi walitondizia omwini ikubaleza. Nyiga sansi mungano ya nyiga. Jirokede mami. Ndiza kuliba mwi obuno sunumasigu yanda utambula ugubona iwabo. Ya ugeta akutasunka ileza mwuri mumasuba agusumunwa. Iutasola kumusunka winda muguba iwabo tu musondo na iwamba ibusubabu mwi. Na agayanza iga mwi gabusumini na agusulirwa kumbungano imwi. Pere uyanda igupora aguparulwa kumoyo akutambula mwi ausalala. Irubala muyanda uloshomo lino basola kumusumina. Mumoyo wabo, basola ibu jada usialo kulinduwe mwami. Owenda, bagamba ula, mumiambo, antela, bagongolola, bajijisi ibu gali mwanya, waga indi, bajijisi mwanyono, mwanya, waga indi, bajabariga, siyabu yo, akuhamba ula, akujita izintu, zibatele de kujita, tabayandi, yejo mwami. Nizi pao, jindi eyo pukupati, ya uchurwa, ya gati, ibali wabo, tabaganjiri mwami. Amulondoge mpao, mburi uso wanu uliko chulu, mbarondogede. Ufumbaji nchu ujilesia, tajiganjiri, sena, ulashu maja umaninina, sunumasigu. Mburi, waga, mamburwa, yutina pe, mwami agube iguti, bagambe, oyo ii, utamani njonyalino. Mwamba, mwami ndi, tagwe uli mkwa pere, nda mwa jintu yemui, kunsi, ya moyo wangu, ejo jintu yemui. Inda mbila kuti, mbila kwenzia kujijita njonya lino, urusia ruwago, edyo, na kutambula, lino mburi mfuturi wangu wajikaminina. Na, zikaga isi mtuzionsi, senyiga alimi, na igunjira mkuli ogesia, wago, edyo, nila shoma kuti, ndajijita njonya lino, nila shoma kuti, muya usalala, unireta monya mbusena obo. Kujendi imutwe onse no ugoteme, sena nguli umwi, uli wa inzila eyo, njonya lino, tambiga janzari ogo, muya usala, limundeta mwusena lino, ogo, kwe, taji wabarigi ilimbi, leza gulongezi. Segazi yuti zintu, ibugari wangu, wamana, ndago nzia ikupona, mulumuno, alutangalo, aukaziga moyo, uzidarino, nishoma ikutileza, ulagadana kulindime, njonya lino, ikuti ndago nzia, kujijita, ikuzida, wora eri. Urusiaru wawe, sena inga watambiga. Manza ago, leza gulongesi omrindu, mugoboshi, umombe, na shomarinu. Mutamusunki, mulimugusuma, iwagusumuna, mutai kutinkambo, tuka ujigombero musondo, mubamba, sabata, paulu wagati, njebo, mubamba imasuga, amyesi, asimi, ndamukamwa. Imulao mugoba yungule jazintu, zibotu, ziaga jirigusa, halimi igutari, zimkozia izini jazintu. Ta zikwanji ikulondola imugombi. Pele Kristo ula mulondola, ikulondola umeso alesa, ulazikwisya zivizyanu, ulakwisya usurwa, ikuswa ulindinye, akumuparu ya ndisyo arutangaro wagwe. Sa inga wanjila, mugudioge siyalino, umiumbi watambiga ijanzari yagwe, wamba, na jijita ejo, leza kulongesye, umulindo mkuboshi, wora awa, urumwesu wangu, leza, ulongesi maharumi ukede, ururio wangu, igunjila mugudioge siyawagwe. Amuyeye, njonya lino. Igomba, mburi buyo mwebede, kakutawe igulomba, seriga botu, tagwe nchegonja kukupa, kitabu yo bumi wangu, igweka sagara, igwa sivi. Sa ulanditambula, sarazia, angurula, nkambo, ndashomezia kuti, nyoshoma, oh, kabere, kalesa. Ndabola rinu, keshoma ikuti eno, daswa urufu uyagubomi, nkambo njonyani, mujo uno jangu, ndagutambula, mulimu futuri, iwangu, kabela, ndalimwa ilu umuno, mumoyo wangu. Bosanu yebatamiga manza abo, sanguli umbi, oyo uli mkwa Israeli thandika chansari yako kuti nawa tuli muna Kristo wamuthambula buyo lino ikuti nawa uli banda wa muna Kristo kabela ikotali mushobo oyo ujilisisibi tawe magani womi chokachita nanzira mbosola iuli bamba iwako ejo chochita tachikatambulwi chejo chakachita ululami iwako tabukatambulwi ikuti nawa waleka kufepa nkhambo yakuti ibuyo wakati nchimotu ndaleka kufepa nkhambo ndipandauka wana Kristo lesa atambulejo ikuti nawa waleka kusuka mina apanakazi nkhambo yakuti ulibamba iwako kuchichita lesa tatambuli ejo ejo chinthu ndimwe nchochita eyo milimo nduzyalo lukufuthula sena lesa pawusikira akukhusiya chinthu chonse ikuzwa kuli ndiwe ejo che chinthu chithopera yebo ati ndakasangana mungano alimwi abawapo ndakasileka zinthu ezi lesa takathambuli yeyo takwe nchokonzi yakupha walo uthambula ibuyo eyo Kristo nchapha ulamupha ibumi buthambani akuchigusiya uswa kuli ndiwe sa mulakuthambula
Come anchor your soul in the haven of rest. And see, my beloved is mine. I've anchored my soul. Why don't you be raised?
Ya inga manusia mituyanu. Imunumbe wa kola lino. Atu wande wiyo eno. Onse lino mukukomba yanguru rapuyo omweni jeremes ago waunkwa oyo muya mubotuna ogo kukomba imulumbe wakola ogo kukomba Nangayibali mkwa kabotu logo, kambika chansari yako, boya muu ya mubotu, mubombe, ngonguwe. Kamu kumpa puyo.